yali itakulangira mugamba njaka lomponele woti ne woti ontekele wachino ne chino umwana na agamba nze chochoka nja chitu ukiliza sebo chitange ilo umwana asituka mno umoyo kwe nebajja wanafragi nitaranti ndate vigambo vya mimuka mwako tumula vila chitafe njini mchama teka kumina munana kumina munana kumina munana chitafe nga agamba ali musa na bimba ganda babuko alifana nanga mkamafe alifana nanga musa yinini ila mwoyo mwalite hey, vigambo vya vyo na kanewa na agambi achitukiza nzendate vigambo vya mimuka mwako nga mwecho chaya gara atukilize kulani ye kulani yeri mungere yo munana abiri mubiri noko kilida wansi nga Bible we bidambika era kino tulabanga omwana ddala Bible iraganti yajja nabituukiriza ebyo eggulu yali simba yali teekawo n'ensi n'ateekawo misingi gyayo n'atonda buli kimu nga bali bakimulaze era kitaffe tumulaba mu Isaaya eyo katuddeke emabega mu Isaaya anamu bbiri tulabe iki byamwogerako Isaiah isuri ya na mwebili oru njili katandike na oru soka kwa uli la chitafe gumukono buligu batu gambi ogwadio la umwele zange gwempanirira agambo no mulonde wele obulamu wa musanyukira nyo gabo uchi ulira irani wali mkubatiza tula banga chatu ukirira egurulie gula wa chitafe naga ha yoyomwana age gwensanyukira mumuuli lizenga kati ne wano una amwogerako kubanga eri pulani nga bwatugambye nti ebigambo yabiteeka mu kamwa ke ebigambo ebyobulamu era ebigambo ebyali ebyokutuukirizibwa ebigambo ebyali biri mu kuteesa kwa Mukama era okwo nga kulina okuyimirira kati wano batulaga kitaffe ajja ayogerako naye agamutufi ono omulundi wange gwensanyukira ayongera n'atugamba atya era n'omwoyo gwe yagukwata gwonna n'aguteeka ku mwana kubanga aina watu gamba muyokana esule yoksa bwagabo moye tamupimira yamuwa yenna namumuwa ilo mwana watu ko kutonda Bible yetulaga nga atuma omwoyo gwe ne bitonde bwanga kitafu yali amwadde plan yonna ebintu nabiteeka nga ebyali bino okuba era kitafu naasima ayongera natu gamba atya alaga nti aliolesa omusango eri abamawanga jukira ono bali bamaze okumutugamba okusinziira mu Isaaya eyo esuula y'ekkumi n'emu olunyiriri olw'ekkumi ajja n'alaga okusinziira Isaaya esuula y'ekkumi n'emu olunyiriri olw'okusatu n'olw'okuna nti talisala musango ng'okuwulira kw'amatu ge bwe kunaabanga newankubadde oba okulaba kw'amaaso ge bwe kunaabanga wabula aliddayo mu maaso ga Mukama n'abala buli kintu nga bwe kirina okuba ira kitaffe yali amusanyukira ira bulijja amusanyukira ayongera n'agamba atya
okuli kitaffe ekya Isaaya esimayana mubiri tumera kunyiri ogwokubiri nali leekaana so tali musa so tali uliza ddoboozi lye
muluguudo Bayibuli eraga tali leekaana so tali uliza ddoboozi lye mu luguudo era Mukama waffe bwe yatuuka ku nsuwa ne kye yakola yakuŋŋaanyanga abantu oba mu butale oba ku mabbali g'ennyanja oba n'abatwala ku lusozi n'abaaku byabagamba teyaleekaana
olunyiriri olwokusatu agamba bwati agamba nti olunyiriri olubetentefu talimumenya so n'enfuuzi eziyonka talizizikiza alyolesa omusango mu mazima talizirika so talikenenterebwa gwali simba omusango munsi n'ebizinga biririndirira amateeka ge olunyiriri olwokutaano watu bwayogera katonda Mukama eyatonda eggulu n'alibamba eyayanjuluza ensi n'ebyo ebigivaamu awa omukka abantu abagiriko n'omwoyo
amina Bible iraga batulazao ku Mukama waffe naye twatandise tuwuliranga kitaffe amwogerako yennyini amweyogererako ngeri butandikidde mu Isaaya ng'akakasa wabula omwana ono bw'ajja
ne mu Bebulaniya waneno bwe tuddako ko mu Bebulaniya katulabe Bebulaniya essuula eno esooka katandike n'olunyiriri olw'omunaana
tuli ku Bebulaniya essuula esooka olunyiriri olw'omunaana naye ku mwana ayogera nti entebe yo ali Katonda yalubeerera emirembe n'emirembe n'omuko ogw'obugolokofu emuko ogw'obwakabaka bwo wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu Katonda wo kyavudde akutukako amafuta
kati olaba wano Bayibuli eragira ddala kitaffe alaganga ono ye bamufukako amafuta oba okusinzira ebyandiko bitukuvu ng'omwe mutukuvu wannyonnyola alaga nti ono bamufukako amafuta okusinga baganda be baganda baabangi jjukira obutonde bwonna tubulabye nga buli mu ye era basala ku mubiri gwe Bayibuli eraganga lwe lwazi ffe ffenna kwe twasalibwa kwe twaggibwa era mu kyamateeka alina w'atuguza essuula ya 3:2 olunyiriri 18 ng'abuuza nti lwazi yakuzaala tomujjukira Katonda yakuzaala omwerabidde nga tutandise omukolako effujjo tusinziza bakatonda abalala tukoze ebintu ebirala ne wanalaga nti ku mwana amufukako amafuta okusinga abalala bonna era mu Yokaana 3 akitulaga nga ye bamuwa omwoyo tebamupimira yamwina mu bujjuvu ayongera n'agamba atya olaba kati era ayongera n'ajulira n'agamba ku lubereberye gwe yassaawo emisingi gy'ensi munnange newankubadde ng'ensi ekyawakana n'ekyo naye ng'agamba mazima Bayibuli erambika bulungi ebintu bino ng'ebiraga nti Mukama waffe ye mutonzi w'eggulu n'ensi ebiriwo leero n'obujjuvu bwabyo bwonna okuviira ddala ku nsi kuno kwe tuli okuyita mu ggulu ery'okuna obujjuvu bwalyo eggulu erisooka omuli ekibuga Yerusaalemi ekyoto ntebe y'ekisa sanduuku y'amateeka bamalayika bonna eggulu ery'okubiri byonna n'okujjula kwalyo n'eggulu ery'okusatu ng'omwana ddala ye yabiteekawo ayongera n'atugamba atya
agamba bwati agamba nti ebibiggwawo naye gwe oli walubeerera n'ebyo byonna biikatibwa ng'ekyambalo olw'12 era oli nsinga ng'essuuka ng'ekyambalo n'ebiwanisibwa naye gwe oba gumu n'emyaka gyo tegiriggwawo
amiina kyebava batugamba okunoonya ekigambo kya Katonda era tufube nnyo okulaba ng'ekigambo ekyo kijjula mu ffe oba kituula mu ffe nti newankubadde ng'ebintu bino amawanga bye ganoonya oba omuntu bye yandyetaaze ku nsi kuno byonna bigenda kuggwaawo newe liba ssanyu litya newe kiba ki n'ate ekigambo kya Katonda kigenda sigalawo era bino byonna batulaga nti nga ku lubereberye ensi nga ddala yava mu mazzi era asaanyizibwawo na mazzi ku mulembe gwa Nuuwa naye bino agamba ku mulundi guno taagiggyewo na mazzi wabula anaagiggyawo na muliro byonna agenda bisaamusa biggweewo wabula abalisangibwa nga balina ekigambo oba ebigambo bya Mukama waffe mu bo banaabeerawo kuba naye agenda kubaawo abalisangibwa nga tebeeterekedde mafuta ago gaatugambako okukuŋŋaanya balina okugenda mu nnyanja ey'omuliro abooluganda katwanirize muganda waffe ajje atwongereyo katweyongereyo abooluganda katwongereko atugendeko mu zabbuli eno ey'33 twongere okulaba ku kigambo ono katutandike Katandike n'olunyiriri olw'okuna.
Zaburi esura ya 3 olunyiriri lw'okuna. Kubanga ekigambo kya Mukama kigolokofu n'omulimu gwe gwonna raketi akukola mu bwesimbu. Ayagala obutuukirivu n'amazima.
Kye batugambye eri mu Ebbulaniya.
Ensejjube ekisa kya Mukama. Mu kigambo kya Mukama eggulu lyakolebwa.
Bayibuli eraga nga mu kigambo kya Mukama ddala eggulu lyakolebwa. Wabula ennyiriri zino zonna zivaayo kakasa kiri nti ddala Mukama waffe Yesu Kristo omusana gw'ensi yatonda ebintu bino ebiriwo leero, ebirabika n'ebitalabika byonna ddala ye yabitonda. Ayongera n'agamba atyo,
agamba twekunye omukaaka akatundako nakama nti n'ejje lyonna n'ejje lyamu lyonna lyakolebwa namuka gw'omukamwa.
Kati wano Bayibuli eraga nti n'ejje lyamu lyonna, nga bwe tuzze tulaba wano bwe tubadde tusoma ku positioning, ne tulaba nti ffe ffenna bwe tuba nga ffe tufuuka jje nga tuzzeeyo tumala kuddayo kukkiriza kuzaalibwa mulundi gwakubiri, bwa twali tuvuddeko ku jje eryo era twalaba nga waliwo n'ennamba y'abamalayika eyavaako ku jje lya Katonda. Naye alaganga byonna ejje lyonna eryamu ddala ono kigambo ye yabikola. Era alina w'atugamba nti abiyita era amanyi omuwendo gwabyo n'emmunyeenye aziyita emu ku emu na linnya lyayo ne bamalayika bonna era n'abaana b'abantu bonna abamanyi. Oyo kigambo katuzaala ye abaana be bonna abamanyi, naye ate ffeeno ku nsi tetwemanyi, waliwo ennamba gye tubadde tutamanyi nti bannaffe. Era twakajja tutegeere nti obutonde baganda baffe nti bo bulijjo bulindirira nga bugaba babikkulibwa ddi bano. Tudde mu mission, tudde eka. Era ku mulundi guno abooluganda, nga Katonda bw'atuwadde ekisa ekyo eky'okutegeera bino byonna, kale katuyimirire n'obutonde era tuyimirire n'eggulu lyonna, obutuukirivu busimbibwe mu nsi muno, era Katonda amanyibwe wonna nti bulijjo y'afuga newankubadde nga abadde nga asirika. Ayongera n'agamba atya?
Amadubi mumawanika ow'omunaana ensi zonna zikyenga Mukama, bonna abali mu nsi zonna bamukankanirenga.
Amiina. Bayibuli eraga nti ensi zonna zanditidde Mukama, naye toyinza kutya muntu gw'otomanyi, kubanga singa twali tumanyi nti ddala kigambo eyakola bino twanditidde Katonda, naye twagamba Katonda yatonda eggulu n'ensi nga tetumanyi Katonda ki, era nga n'okumutya tetumanyi we tuyinza kumutya mpaka Omwoyo Omutukuvu ng'amaze kujja n'atuyigiriza bwe kiba. Engeri y'okutyamu Katonda si kwewombeka bowembe singa ozze waneeno bw'oti kakati Mukama nkutya, nedda. Ekintu kirimu okutegeera, kirimu okumanya, kirimu amagezi, era kigambo kigaze okutya Mukama, kubanga era mwoyo mulamba gujjudde omwoyo w'okutya Mukama ali wali, era oyo nga kyakuleetera bw'otya Mukama amagezi gabaawo n'okumanya kubaawo. Ne wano Omwoyo Omutukuvu atusaba mutufu ensi zonna zanditidde Mukama naye tumutya tutya bannange. Ayongera n'atugamba atya? Bayibuli eraga nti yayogera nekikolebwa nekyakolebwanga kitya kyekyebuuzibwa. Kubanga ku lwere batulaga nga Katonda atonda eggulu n'ensi nekyabaawo kitya, ye yayogeranga bwogezi nekikolebwa, ani yabikolanga ebyo? Ayongera n'atugamba atya? Yalagira nekinywera. Katulabeko mu Zabbuli wano ey'14 olunyiriri olw'asatu tulabe engeri gye byabangawo.
Watuma omwoyo gwo n'ebitondebwa era ofuula obuggya amaaso.
Amiina. Bayibuli eraga nti otuma omwoyo gwo n'ebitondebwa, ddala kigambo wali batulaze nga yalagira nekinywera nekikolebwa, ne ani yalinga akola omwoyo omutukuvu gwe batumanga buli kimu ne kikolebwa era buli kimu ne kiteekebwa nga bwe kyali kirambikiddwa. Abooluganda, katwanirize musomesa Ronald Hope Witness atwongereyo
ate abalina obunafu bulijjo mubiri tusaba omwoyo omutukuvu omubeezi ddala atabulamu kulaba ennaku akusisinkana akuzza obujja mu buli bwetaavu bwonna obuli mu
butuukirivu.
Yesu yeebazibwe. Tajja kukola ku bwetaavu obutali mu
butuukirivu.
Nandiyogedde mu bwetaavu bwonna.
I would have spoken in all needs.
Naye waliyo obwetaavu obutali mu butuukirivu.
But there are needs which are not in righteousness.
So, kye nneebaliza Katonda.
Now what I thank God about.
Nti bwe tubeera mu bwetaavu obuli mu butuukirivu.
That when we are in need which is in righteousness.
Ddala ddala atuukiriza.
Truly the Holy Spirit fulfills.
Era afaayo kwebyo bye twetaaga nga biri mu butuukirivu. Ka tugoloke ku bigere byaffe nga tugenda otutandika enkwe za Sitaani eri Katonda n'eri Ekkanisa ate ye omusomesa omwesigwa Mukama waffe mwennyini Kitaffe Bayibuli gweyogerako mu Isaya 8
whom the Bible speaks of in Isaiah 48
ng'agamba nti ye Mukama yekka atuyigiriza okugasa
and he says he's the only God who teaches us how to profit.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Nga tusaba atukulemberemu okutuyigiriza
and we pray that he may lead us in teaching us.
Mukama waffe Yesu yagamba
our master Jesus said
mu Yokaane sura y'omukaaga
in John chapter 6
nti kitaawe waba tatuyigiriza tetuyinza kujjajja eri Mukama waffe Yesu. Naye gye twebaza Kitaffe yatunenya mu ngeri essuula esooka
olunya
olwabimu olumu paka abimu ttaano ng'ayogera nti singa tukkiriza okunenya yantuyiyeko omwoyo we n'atuleetera okutegeera ebigambo so mu kiseera kino osobola okuba ng'osalawo mu mutima gw'okukkiriza okunenya kwa Katonda asobole okuwa omwoyo we mu saaviisi eno oyongere okubikkulirwa ebigambo bya Katonda akuwe n'amaanyi okubyongerayo ate era naawe bikufuula
ow'eddembe
ayite mu bigambo byemu eby'obulamu akujjuze bye weetaaga mu bulamu buno ne mu kumuweereza ebiri mu butuukirivu. Kale yimusa essaala eri Katonda. Mukama taata Katonda Kitaffe mwana omutukuvu tukwebaza ssebo Kitaffe yatonda eggulu n'ensi tukugulumiza era tukuddiza ekitiibwa n'ettendo tukwebaza olw'ekigambo kyo Mukama waffe Yesu eyatufiirira ku musaalaba era n'azuukira ku bwaffe tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu era naye aliwo ku bwaffe Mukama tukugulumiza era nga tukuddiza ekitiibwa n'ettendo Kabaka w'Abakabaka gw'abadde naffe okutuuka kankano Mukama era gwe eyategeeza mu Matayo essuula ya 28:18-20 nti oweereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi ayi Yesu omulungi era ng'otugamba tugende tufuule amawanga gonna abayigirizwa tubatize okuyita okuyingira mu linnya erya Kitaffe omwana omutukuvu n'otugamba tubayigirize ne byonna bye watulagira kubanga gwe oli wamu naffe okutuuka enkomerero tukwebaza Yesu obutatulekerera tukwebaza kubanga oli naffe wayogera mu Yokaana n'ogamba nti ogenda sigala ng'otulabikira ne twebuuza ekibuuzo nti Mukama lwaki gwe okulabikira ffe so si eri ensi n'otugamba kubanga tuli balamu kubanga oli mulamu era naffe tuli balamu Mukama kyetuva tukuddiza ekitiibwa n'ettendo Kabaka w'Abakabaka kubanga osigadde okyatulabikira Mukama waffe Yesu osigadde okyeyoleka gye tuli osigadde otuma omwoyo wo ayongere okutubikkulira nga bwe wayogera mu Yokaana essuula y'14 ng'ogamba okutusabirayo omubeezi omwe mutukuvu okubeerawo tuleme okubeera bamulekwa ayi Kabaka w'Abakabaka kubanga wali mubeezi gye tuli era Yesu bwe wayingira obwakabaka obw'omu ggulu ate watumira omubeezi omulala omwe mutukuvu omwe mutukuvu tukwaniriza mu masekkati gaffe era tusaba muffe mwennyini nnyini mufunemu ekifo otuule era ng'oli muffe mwennyini otusinziremu ffe otujjukize Yesu bye yatulagira otusomese
otubikulire ebigenda okujja, olumize ensi ekibi n'obutuukirimuomusango, olwanagane n'omulabe waffe abadde yantusiziza mu kusoma kuno, yantusiziza mu bulamu buno, kubanga kyawandiikibwa nti era wajja okukola emirimu gya Katonda mu butuukirivu nga tokola byo byoyagala ggwe wabula ng'okola ebya kitaffe. Tukwebaza ayo omwoyo mutukuvu kubanga okkiriza okujja okukola muffe era osituka muffe Mukama okweyongera okutuzza obujja obulamu bwaffe buno obw'omubiri n'obulamu obw'omwoyo byonna ng'obizza obujja Mukama tukugulumiza kubanga okoze omulimu gwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu era twandizijira bamalayika abalwanyi mu bwengula bwaffe ayi Kabaka bakabaka muffe mwennyininnyini Mukama wanokabakabaka okwetula ekitundu kino okwetula eggwanga lyaffe Uganda okwetula ensi yonna tuyitejira amalayika Maiko okulwanagana abamasiza bo mu bbanga abasibidde mu bwakabaka bw'emmwenyenye nga bwekyawandiikibwa ssebo Kabaka bakabaka nti waliyo abaabasaza mu bwengula mu kitabo kya nnaku busebo kabakabaka bwakabaka bw'emmwenyenye tusindika ejerya Maiko wamu nejerya abamalayika abadoni abenjegera okusiba abamasaza abadde balumbye ssebo Kabaka bakabaka abadde balemesa amazima okugenda mu maaso kubanga ekyandikwa kyogedde mu Zakariya esula esooka tiwaliyo amayembe waliwo emiyo mikyamu egikubabu yangala okosa omutwe okuyimuka okugenda eri amazima naffe tubasindikedde eje eri abamalayika abaabana abawesa abana abajja okufefeta emyoyo egyo bagifefete mu bwengula kwonna bagifefete ku nsi kuno kwonna Maliko ng'akulembeddemu ejje ly'abalwanyi leka tusindika n'ejje lya malayika abadoni w'enjegere mu kubikula essuula y'amakumi abiri ne kubikula essuula ey'omwenda onyole kumi n'olumu malayika akulembedde bamalayika abakola mugunya obutakuma gye basibira emyoyo gyonna ebikyamu gye basibira bamalayika bonna abaagwa abalwanyisa abaana ba Katonda abakwata amateeka ga Katonda n'obujula bwa Yesu Mukama tusindisa ejje lya malayika ow'omuliro eyayokya Sodomu ne Ggomola ku mulundi guli kabaka okuwanda omuliro ku byoto byonna ebya basitaani ebibadde mu bwengula ne muba muda triangle sebo wansi mu nnyanja nga bwe kyawandiikibwa nate mu Ezekiyeri essuula ya 27 tusindise ejje era sebo taata bonna abadde basinzidde okulumba ekkanisa sebo kabaka okulumba amazima gano Mukama g'ogenda okulokosa mu nsi okwetoola ensi yonna Mukama tusindise ejje eri abamalayika abalwanyi kabaka mu bwengula bonna okukwata abamasaza okubasiba okubateeka mbunya obutakoma kubanga kyawandiikibwa sebo kabaka Matayo 12 toyinza kuyingira mu nnyumba ey'ow'amaanyi n'oyonoona emirimu gye gy'abadde akoze okugyako ng'osoose n'omukwata n'omusiba naffe tusindika abasajja ab'enjegera okusiba abaamasaza okusiba emizimu gyonna okusiba amaanyi gonna ag'ekizikiza okuyiwa omuliro ogwaka ku nsozi zonna ez'obusamize ku nkuŋŋaaniro zonna ez'obusamize ayi kabaka ku nsinza zonna ezitali za butuukirivu Katonda ffe omulamu osindika ejjere bamalayika sebo kabaka okusiba n'okulwanisa abaamasaza ab'ekizikiza kubanga kyawandiikibwa nti ebyokulwanisa byaffe by'amaanyi n'okumenya ebigo newankubadde ng'era tutuwana mu bina musaayi naye tulina abalwanyi baffe tusindise ejje lya bamalayika abalwanyi Katonda ffe omulamu otulwanire otuyiseemu sebo Katonda ffe okutuuka nga tukomyeweeyo mubwakabaka obw'omuggulu mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana w'omulamu sebo kabaka era tukoola ejje lya malayika Gabudyeri bamalayika ab'okwolesebwa bamalayika ab'okutegeeza era bajje batutegeeze ebyawandiikwa mu byawandiikwa ebitukufu nga bwe kyandikwa mu Danyeri essuula y'ekkumi Gabudyeri ng'agamba Danyeri tinzize okutegeeza ebyawandiikibwa mu byawandiikwa ebitukufu Mukama sebo kabaka bayitemu n'okwolesebwa bayitemu n'ebirooto ebitukufu ebiri mu kigambo kyo Mukama wamu sebo n'okuba kiki kyalira mu buliwo ayi Katonda ffe omulamu omwe omutukufu nga yakulembeddemu misoni eno nga bwewagimukwasa mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye sebo yeetoole Gabudyeri n'ejjeeryo mwetoole okwetoola ensi yonna okugiteekateeka mu linnya erya Yesu era tukowodde malayika w'ebipimo okugabira ekkanisa Mukama eve mu bwetaavu ne mu kuyagayaga bwebaddemu malayika w'ebipimo tukwaniriza olabikeko mu bantu bano olabikeko mu kanisa yo okugabira mu kanisa ya Kristo okugabira abantu be bye beetaaga mu bulamu buno ne nkuweereza Katonda era tuyise ejje lya bamalayika ab'okumanya okwawula ebyomuwendo ku bitali bya muwendo bayawulire ddala ebyomuwendo ku bitali bya muwendo era ebitali bya muwendo byonna bigibwe eri ekkanisa byongerezebweyo wala nnyo mu linnya erya Yesu twaniza malayika oyo asiringa abantu Mukama abakweka wansi w'ebiwaatiro byo newankubadde nga banoonya newankubadde famire zaabwe newankubadde emirimu gyabwe Mukama bakumbyo wala okuva eri ekibi Mukama onyweze ejje kuluno Mukama lyotegese onyweze abatukufu waleme okubawo n'omwabula kubanga kyawandiikibwa tekuli n'omu abuze bonna obakuumye okugyako omwana w'okubula Mukama abalondemu bo lwayogerako nti wekiba kisoboka n'abalondemu balibula Mukama obakuume baleme okubula kwebaza sebo kabaka kubanga okose omulimu gwo kubanga otuukiriza obutukufu n'obutuukirivu bwatugamba tino kitugwanidde otuukiriza obutuukirivu bwonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye n'okwebaza amiina. Mukama akuwa omukisa nawootuula tusobole tutandike. Yesu yebazibwe nnyo.
tutandikirawo n'enkoza
sitaani
eri katonda n'eri ekkanisa ye oba ey'abantu ba katonda yesu yebazibu era nga bino byaggibwa mu lugendo lwatambulira mu bayibuli okumala emyaka omusanvu okuva mu mwaka gwa 2005 paka 2011 mukama ngaali wamu nafu ng'atukulembeddemu okusobola obikkula ebyama yesu yebazibu bayibuli yonna byama naye lwakuba bintu bikkuliddwa yesu yebazibu oyagala okakasa ekyo soma ekyamateeka 29 n'olw'omwenda katusomere kyamateeka 29 olunyumya olw'omwenda olunyumya 29
ebyekyama biba bya mukama katonda waffe naye ebikulibwa biba byaffe era byabaana baffe
yesu yebazibwe ebyekyama byebibeera ebya mukama naye ebibikkuliddwa bibeera byaffe bayibuli yonna byali byama naye bwe yabibikkula ne bifuuka ebyaffe era tebivangako kuba byama eri abo abatabikkuliddwa yesu yebazibwe byasigala byama eri abo abatannaba kutegeera naye erifa abawongera okutegeera kwongera okubikulirwa ebyama bya katonda so kyovula nga tugenda kweyongerayo nga tutegeera enkoza sitaani eri katonda n'eri ekkanisa oba eri abantu be okwetoola ensi yonna yesu yebazibwe yesu twasembayo nga tulabye ebintu bino ebisatu biri bina sitaani byakozesa fenga ekkanisa ate tubivoole twasembayo ku bikulula 13 nga tulaba nga ayagala akozesa ekkanisa ennyini kuvoola katonda erinnya lye yeekaalu ye n'abo abatuula mu ggulu yesu yeebazibwe so mu ebyo byonna kyetuba tweyongera okumanya enkoza sitaani eri katonda n'eri ekkanisa tumanyi nga sitaani ye mulabe waffe naye bweoba tomanyi nkwezi ajja kukuwangula yesu yeebazibwe naye bw'omanyi nkwezi wetegekera ebyokulwanisa y'ensonga lwaki bayibuli yetugambye mu befeso esula ey'omukaaga onyule ku mpa 13 timwambalenga ebyokulwanisa ebya katonda okusobola okuziyiza obusaale bw'omulabe kati obusaale ezo zenkweza sitaani z'owulira yesu yeebazibwe kati toyinza kwambala byakulwanisa nga tosoose tutegeera bulungi nkweza mulabewo kubanga oyinza otegeka ebyokulwanisa ebitagwanidde yesu yeebazibwe naye bw'omala okumanya enkwe n'ebyo byonna by'ategese okulabika ng'akulwanisa kiba kyangu nnyo okwambala obulungi ebyokulwanisa kyovula mu nkweza sitaani eri katonda n'eri ekkanisa tujja kusooka kulaba akanyomero omwoyo wa katonda n'ebikolwa bye oba ebikolwa eby'obutuukirivu then tulabe n'omwoyo gwa sitaani n'ebikolwa byagwo yesu yeebazibwe then oluvannyuma tujja kulaba kristo omutuufu n'ekkanisa ye bakristo ab'obulimba n'amakanisa gaabwe tujja kuba tweyongera okulaba enjiri entuufu yesu yeebazibwe enjiri y'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu ate tulabe n'enjiri z'abasitaani kubanga mukama azoogerako emirundi mingi tuwaliyo n'okuyigiriza kw'abasitaani oba enjiri y'abasitaani singa tetumanya bintu ebyo kiba kizibu okuwangula yesu yeebazibwe kyovuola ba bayibuli yo bweba omuntu ku bw'aba ali mutume Paulo mu Bakolinso ekyokubiri esula eno ey'okubiri ba police kya kubire
second Corinthians
ba 10 na rumu
ba police kyo kubire sire yo kubiri no nyoro 10 na rumu ugamba wewe ki stani alidengo kutye kulumbaliza ako kubanga de tulinga ba tegera nkwezi
Yesu yebazibu nti stani alimoto we kulumbaliza ako kubanga tulinga ba tegera nkwezi
we gamba mukama
taso watule kawo ngatumanyi nkweza
satan
kubanga singata zibikula titusobola kumuwangula
satan
era kyekimu kukyatosobola mu lubereberye esula eyo yokusatu kubanga twali tetumanyi ku nkweza
satan
wadde nga mukama yali atugambye nti lwe mulikulyako temulirema kufa omuti guli ogw'okumanya obulungi n'obubi naye lwe twamanya ani agenda otukuutira oba ani agenda otusendasenda tusobole okugulyako awo mukama bwe yasinzira okugamba nti bw'oba oli wakudda mu bwakabaka bw'omuggulu olina okumanya enkweza
sitaani
kuba enkweze zimu ezo ze zaatugobya mu lusuku olw'obutazimanya kubanga oyinza okulowooza sitaani akuwa amagezi naye ng'ali mu nkweza ennyini ayagala ofu gwewo osikirire Yesu yebazibwe so kyava agambye tetulinga abo abatamanyi nkweza sitaani tulina okubeerawo nga tuzimanyi era mukama akugamba mu kitabo ky'okubikkulirwa ng'ayita mutume Yokaana ow'ekitabo kino ekyokubikkulirwa lwe yayisamu okubikkulirwa kutulukeko ng'agamba bw'ati kubikkulirwa essuula ya kubiri olunya olwabiri mu ennya
kubikkulirwa essuula y'okubiri n'olunya lwa 24 naye mwe bagamba abasigalawo abamuswatira bonna abatalina kyekiriza kuno abatamanyi bya nsiba ya sitaani nga bwe boogera sibateekako
nga bwe boogera uliriza bulungi nnyo waliyo ekkanisa zo nga tezimanyi bino bye twogera era nga tebamanyi nkweza sitaani kiki ate ezo nnyingi okwetula ensi yonna kyovula baakugambye mu lunyi luno mu kubikkulirwa esula ey'okubiri olunya olwabiri mu ennya n'agamba nti waliwo abaali mu kkanisa nga yetuloowa nga bo tebamanyi nkweza sitaani yesu yebazibwe ng'ebyenkweza sitaani tebalina kye babimanyiiko yesu yebazibwe nnyo n'abagamba mbubo kubanga bwe baali boogera ffe tetulina kye tumanyi ku nkweza sitaani okay nange sigala bateekako mugugu naye n'abagamba wansi ekigambo olunyi luno olwabiri mu ettaano kati n'abagamba naye kye mulina mukikwate okutuuka lwe najja okuba nona yesu yeebazibwe kino tekibeera kyangu ebiseera byonna ebisinga kubanga ekibeerawo kiri bwe kiti okunyweza yesu byakyakuwadde nga tomanyi nkweza sitaani kibeera kizibu nnyo kivula mwe abatamanyi buziba bwa sitaani yesu yeebazibwe kakala atiisi kale ejja kubakuutira ekintu kimu kubanga mwe mugamba bwe mutyo sibateekako omugugu mulala omugugu gwe mbataddeko gwa kunyweza bye mulina yesu yeebazibwe kati ekkanisa newankubadde teyagala kumanya nkweza sitaani kino kyekyaddiira nibye baalinawo ebitono tebaasobola binyweza kati olaba ekkanisa ekyusibwa okuva mu muntu okudda mu kizimbe kitegeeza ne kye wali olina kyekyanywezebwa kubanga walina advantage y'okubeera ennyumba y'omwoyo wa katonda era nga gwe ekkanisa erina okuteekebwateekebwa kristo gy'agenda okudda okunona kati ate ekyo nakyo bwoba wakiremererwa kati kikyokutte
kubanga wandibadde atiisa ekyo kyonyweza nti ndi kanisa ya Kristo gyagenda okudda okunona nga talina bbala niwankubadde olufunyiro naye bwe tuba kati bizimbe bye tuyite kanisa era nga bye tuyooyoota kyonywezezza kyekiriwa kyagenda okudda okunona kuba gwe gwe yandibadde ano Yesu yebazibwe obutamanya nkweza sitaani kyabulabe nnyo kizibu n'okunywezaako by'olina tuvula bakyatuuka kati ne Matayo 10 neetulemu okukwata Matayo 18 okutandika olw'omusanvu mpaka olw'omunaana ng'atugamba nti kale mugende mubuulire abantu obwakabaka bwa Katonda Yesu yebazibwe naye n'okubuulira enjiri y'obwakabaka nakyo kituleme n'atugamba muwonye muzukize abafu muweereddwa buwa nammwe muwe buwa kagale kino nakyo kitulemye obuyinza atuwa bwa bwereere obw'okuwonya naye kati bw'osiŋŋana ng'oli asimbisa layini ku byamazi ky'ogamba n'obutono nnyo tebutulemye okukwata ne bwe twandibadde tumanyiwo obutonotono bw'obuganye Yesu yeebazibwe so kyenkugambye nti kizibu n'okunywezaako obutono bw'omanyi mu mutwe bw'omanyi mu bigambo bya Katonda kubanga bisobola osanguka mu bwangu ddala nnyo olw'obutamanya nkweza sitaani bisobola okwozebwamu mukaseera katono bwolowooza tekiwandikiddwa mu bayibuli nti gwe oli yeekaalu ya mukama naye kaŋŋano kyerabirwa kitya kubanga n'olulimi lwokka lwakyanga bakubuuza ogendawa ŋŋenda ku kkanisa kagala ate ggwe oli ki atugenda eri ku kkanisa naye nga bayibuli kyejjuzaamu lino eriyita kuŋŋaaniro lya kkanisa nti ffe ng'amakkanisa ez'enjawulo tukuŋŋaaniramu awo abooluganda balowooza nti kigambo kiri nnomo okukyogera ennyo nti ogenda ku kkanisa bayibuli yandibadde egamba bwe nti ozze kuyigirizibwa naye era n'ekyo nakyo wakireka kubanga olinamu ogendawa ŋŋenda kusaba n'ebitono tosobola bikwata bw'oba tomanyi nkweza sitaani kivula bagambye tetulinga abo abatamanyi nkweza sitaani era n'akugamba kubikulirwa eno esula ey'okubiri onye olw'abiri mu ennya nja kusaba oluddemu
kubikula esula ey'okubiri n'olunyiriri olw'amakumi abiri mu ennya lugamba naye mwe mbagamba abaasigalawo ab'omusuwatira bonna abatalina kuyigiriza
abatalina kuyigiriza kuno bo tebamanyi ku byankoza sitaani mulimu n'abatamanyi byaggulu bifaanana kati oli bwajjaalo n'atunuulira nga alaba waliwo paka ku ggulu eryokusatu ayinza ebyo byebiki nze nga siwulira nko mulokozi buli mukama ye agamba mbu tebalina kuyigiriza kuyigirizibwa kuno era n'ebyenkoze sitaani tebalina kye babimanyiko n'ebyeggulwa okuyigiriza kwe balina amaanyi gaago twala ekyo kakati ye agamba ali sikale baakugamba yesu lyekuwa obulamu n'amazima kale nywezaako ku ekyo kuba wanakyo kati ndaayo kikyandiba ekizibu okunyweza yesu yebazibwe nakyo kizibu kyakunyweza wadde nga bakikugamba bayinza n'okuba baakugamba anti omuntu akkiriza n'omutima gwo okuweebwa obutuukirivu kane kale kkiriza yesu naye nakyo kizibu kyakunyweza kuba waliwo lwe bakugamba kale ate yingira mu kukkiriza kati noga oba nyingire ntya kati waba tebakusomesezza Baruumi eyo 10 yennyini onywe 17 kituufu okukkiriza kuba mukuya n'okula ekigambo kyako nebyo wakutte nti bakkiriza yesu oyinza obutakinyweza kuba we bakugamba nti olina okukkiriza yesu yajja kugamba najja muzingo gw'ekitabo ogwampandiikibwako kitegeeza buli ky'osoma mu bayibuli gezaako kikkiriza kuba yenze guwakkiriza y'oyo yenze muzingo gw'ekitabo naye nakyo oyinza obutakinyweza olw'obutamanya nkweza sitaani weyongereyo kubikulirwa
Revelations
2:24.
Nti tebamanyi bya buziba bwa Setaani. Kakati oyinza n'osiŋŋaana nga mutufu ebyakukolako bya Setaani naye nga ggwe tobimanyi. Kankuwa ekyokulabirako. Mukama waffe mwennyini Yesu atugamba Matayo essuula eya 23. Onyoola omwenda. Temubanga ne kitammwe omulala yenna ku nsi. Kubikwatagana eby'omwoyo. Kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu. Naye leero oyinza okuba ne bakitaabo bangi. Lwakiri bwe kiti? Ate nno bw'ogenda mu Ebulaniya 12:13 ejja kukugamba nti kitaawo emyoyo gyonna ali mu ggulu, Katonda ekitaawo emyoyo gyonna. Yesu yeebazibwe. Kati ojja kwesiŋŋaana nga n'ekitono kyokka Setaani tasobola kukuganya kikwata singa oba tomanyi nkwe ze. Yesu yeebazibwe. Ojja kwekanga nayo kikulemye okukkiriza nti kitaawo yekka ali mu ggulu. Wekanga olina ba spiritual fathers 10 naye ng'ate bw'ogenda mu Ezekiel 18 ejja kugamba Katonda mwennyini agamba emyoyo gyonna gyange emmeme eriyonoona yeerifa. Kati simanyi gwe weegaba waani gw'oyita spiritual father wo. Bali abaatusooka okukkiriza enjiri eno babeera ba kitaffe abaatubyaza enjiri tebabeera ba spiritual father kuba teriko oba azaala mwoyo. Yesu yeebazibwe. Babeera ba kitaffe mu njiri naye si spiritual father. Kati olw'okuba tokimanyi nti olwo lukwe lwa Setaani gw'osobola okwegaana Katonda omalirize omweganyi era ng'ofunyeyo spiritual father n'omwali naye nga mukama oyogera kitaffe ali mu ggulu. Ate oba byewuunyisa byonna n'ewaka wamwe oyinza okuba omanyiyo Yesu yatuyita agenda mu ggulu naye ne bagamba waliyo konferensi yakoleddwa bagiyita homecoming. Komewo ewaka naye nga mugenda wali ku nsi samweya waliwo ekkuŋŋaaniro bw'ogenda kyokka nga okimanyi bulungi bafiri 3:2 ekugamba nti waffe mu ggulu. Kiba kizibu n'okukuuma akantu akatini bwe kati bw'oba tomanyi nkwe ze Setaani. Simanyi oba ontegeera bulungi. Kiba kizibu n'okukuuma akantu akatini bwe kati era mukama waffe ayongerako ng'agamba nti abatamanyi nkwe ze Setaani obuziba bwa Setaani nti si lwakubanga temuyina zimanyi. Wulira akagamba ako akaddaka awo. Agamba atya? Nti bo bennyini bagamba mufere tumanyi nkwe za Setaani. Nga yebagamba. Katonda tagambye nti temuyina butazimanyi. Naye mwe muba mugambye nti ffe tuzimanyi. Tabateekako mugugu mulala wabula guno gwokka. Olwabiri mu ettaano. Kakati kye mulinawo akatono ennyo kakwatenga okutuuka lwe najja. Naye bye nkuwadde ebyokulabirako biraga nti tusobola kukakuuma. Lwaki? Wawulira nti Yesu yabatizibwa mu mugga ogukulukuta naye leero osobola okukkiriza ne bakubatiza mu ppoolo. N'akatono kokka ke yakuwaako kasobola okulema okukwata lwa nkwe za Setaani. Oyinza obutamanya lwaki yabatiriza mu ppoolo kale ate gwe leero okyusa obatiza mu ppoolo. Gambye n'akantu akano kaba kazibu kakuumawo bw'oba tomanyi nkwe za Setaani. Gwe webuuza lwaki Yesu bamubatiza mu mugga? bona agenda osoma ebyawandiikibwa bajja kulaga nti bwe bakubatiza mu puulu oli mu nkwe za sitaani. Lwaki? Kubanga bw'otunula Yeremiya esula ey'okubiri onyole 15:16 mpaka 17 lugenda lukugamba nti abantu bwe bakoze ebibi bibiri baleseewo nze Mukama oluzzi olw'amazzi amalamu ne beesimira ebidiba
byabwe
ne basima puulu.
Yesu
yebazibwa. Osobola olekawo oluzzi olw'amazzi amalamu ne weesimira
ekidiba.
Omukka guno gukubatirizaamu. Yokaana essuula eno ey'omusanvu onyola 3:39 lulaga nti emigga egy'amazzi amalamu gikakasa enkulukuta y'omwoyo omutukuvu mu ffe. Kubanga lugamba nti bwe munakkiriza munda mummwe muli kulukuta emigga egy'amazzi amalamu. Naye ng'agamba kino yakyogera ku mwoyo
omutukuvu
eyali agenda otuweebwa. So mwoyo omutukuvu alagibwa nti akulukuta mu ffe ng'emigga egy'amazzi amalamu. Era bwato bw'ava mu ntebe ya Katonda ku 22 olusooka nti nendaba omugga ogw'amazzi amalamu nga gukulukuta okuva mu ntebe ya Kitaffe n'ey'Omwana gw'Endiga. Yesu yebazibwa. So kati puulu gye bakubatirizaamu tosobola kufuna mwoyo wa Katonda kuba tewabaawo kabonereko kenu kabonero akalaga okubeerawo. Maliriza oli mu mwoyo mulala bye tugenda okuba nga tutandikako. Yesu yebazibwa. Kati obutamanya nkweza sitaani n'akatono kokka kakulema tosobola kakuuma kyetugwanidde okumanya nkweza sitaani onyola 26 ku bikolibwa 2
kubikwesulayo kuyonyola 26 era awangula n'akwata ebikolwa byange okutuusa ku nkomerero oyo ndimuwa amaanyi ku mawanga.
Yesu yebazibwa. Kati obuwanguzi bwo bulinakkwata byonna bye yakola. Yesu yebazibwa. Naye mu nkwayo bye yakola yawangula enkwe za sitaani. Simanyi oba ojjukira bulungi bw'otunuulira mu Matayo 4 ne Luka 4 yawangula enkwe za sitaani naye yaziwangula nakumanya yali amanyi enkwe ezo. Yesu yebazibwa. Kubanga bamugamba obanga oli mwana wa Katonda fula amayinja gano emmere n'ajjayo ebyawandiikibwa ng'agamba nti omuntu abeerawo na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Taani amuddamu amugamba mu nkwe ze kyawandiikibwa kati ne bwe weekasuka n'ova ku lusozi luno ali kuweereza bamalayika be era balikuwanirira naye n'ajjayo kuba yali akimanyi kati luno olukwe n'amugamba nti tokemanga Mukama Katonda wo. Kati ekyo oyinza okirekayo nga bwe ndi omwana wa Katonda ŋŋenda kwekasuka mbakakase nti ndi mwana wa Katonda nga watomedde dda. Kituufu oli mwana wa Katonda naye waliwo ebirono ebiseera ebya buli kimu. Kati gw'oyinza okukolera bweru w'ebiseera bya Katonda kyovula abangi abalokole abaswadde ogenda mbukufa abalokole twaweebwa obuyinza okugoba emizimu ogenda ne gikuba empi nga toli mu biro n'ebiseera bya kugigoba tonaako n'ogenda mbw'ogenza esabira mulwadde n'afa nga saani akuteza olukwe oli mulokole genda omusabira oyo agenda okufuna naye ng'olina garanti nti ogenda muwonya oba wayogedde n'omwoyo wa Mukama. Gw'olowooza lwaki Yesu abafu bonna bonna abaali mugundi mu Isaayi teyabazuukiza nga baali balondemu bokka baazuukiza? Mulimu abaali ku timetable ya Katonda abalina okuzuukira. Yesu yebazibwa. So kirungi okumanya enkwe za sitaani era mu nkwe za sitaani muno mwe tugenda okumanyira bino tuli mu Bakoliso 2:11. tugenda kuba tutandika ku mwoyo wa Katonda n'ebikolwa bye oba obutuukirivu bwe. Yesu yebazi ne nina okulaba omwoyo omulala, omwoyo wa Sitaani n'ebikolwa bye. Ogenda kwetegereza, kwetegereza ensi eno yonna, olaba enzikiriza, olaba amadiini, weebuuze na mwoyo kyaliyo okusinziira ku bikolwa by'ogenda okulaba, oba bya mwoyo mutukuvu oba nedda. Kalugende tulabe.
Let us go and see.
Akolise ekyokubiri ensula ekumi n'emu n'olunyi olusooka gugamba, singa mungumiikiriza mu busirusiru obutono.
Omanyi omutume Pawulo bw'ajja bamulabanga omusiru oyo abadde mu nsi oyo abadde talina magezi wadde, kati agenda kwogera biki? N'abagamba bannange nno muli bayigirizwa kituufu era muli balokole naye mungumiikirize mu busiru Katonda, kuba waliwo kye mutannaba kutegeera. Baayita bannabategeera ndi wasobola okubaayo omwoyo omulala ne gwefuulafuula omwoyo wa Kristo, nga wayinza okubaayo enjiri endala ne yeefaananyiriza okuba eya Kristo. Baali tebamanyi tiwayinza okujja ekintu ekyefaananyiriza Yesu. Banaabagamba byeŋŋenda okwogera biyinza okwanga ebyekisibu, naye nsooke mungumiikirizeeko mbannyonnyole. Kaakati mu kino oyinza obutalowooza nti waliyo omwoyo omulala ogutambula era nga gwefudde ogwa Kristo era nga guli mu kkanisa ye. Yesu yeebazibwe, nga gwekolako ebintu ntu ebyefaananyiriza ng'ebyomwoyo, gwefuula n'okukola eby'obutuukirivu, guyinza n'okubagamba mwenenye mwenenye, bwe gumala eri ne gubakoza birala. Gamba wenenye wenenye, naye ng'enkunamyo gy'oyambaddeko tekugyogerako, n'obuuza twenenye eki? Bino nga tabiraba kubiŋŋamba, naye okwogera okweneya kyakyogera. Yesu yeebazibwe, ng'okwogera okwenenya kyayinza ki? Mwenenye mwenenye, naye ng'ebyokwenenya tayagala bisomesa nako, biki bitwenenya? Naye nga kino ekigambo kisigala kifuluma okusobola okubakuuma mu nkwezi. Tugenze mbakoliso, tukyali mbakoliso so ekyokubiri esula ey'ekumi n'emu.
Kubanga bakwatibwa okujja bwa Katonda, kubanga nabafumbiza bba mu omu, ndyoke mbaleetere Kristo ng'omuwala omulungi.
Omwoyo Mutukuvu ali mu kamwa k'omutume ono agamba, zinabafumbiza dde muomu, mpulira obujja n'obujja ebujjidde, waliwo omwoyo omulala ogugenda okujja, waliwo n'enjiri endala gye nnengera bagitegeka, waliwo ne Kristo omulala baategese dda. Ye Omwoyo Mutukuvu yali yabirabye dda, kati bano balaba mutume Pawulo eyagala okubajjeza. Omwoyo Mutukuvu azze kubalabula, omanyi kyantiisa okuggalawo. Abatume olwedde Mukama waffe yali abalabudde nti mbadde na bingi eby'okubagamba, naye kiraba kifo ebigenda, wabula omwoyo bw'anajja agenda kujjuzaawo ebintu ebyo. Era ky'obulaba ekitabo ky'okubikkulirwa bwe kyamala okujja, omwoyo n'azingako n'agamba tiwabaawo ayongerako newankubadde akendeeza mu kubikkulirwa 2:12-18. Yesu yeebazibwe, kubanga ye misoni ye baali bamugambye byali bisigaddeyo yali abimazeeyo, kati kyonna ky'obikkulirwa okusinga Bayibuli ekyo kiri gy'oli, si kya Mwoyo Mutukuvu, ye yasiiringawo. Yesu yeebazibwe, atukyeyongerayo mu Bakoliso.
Naye ezidde ng'omusota bwe gwali bagibava mu bukuusa bwagwo, mpozi ebirowoozo byammwe okwonoonebwanga mu kulaba wamu ne mu bulongoofu ebiri eri Kristo.
Nti ebirowoozo bino bayinza okubikwatamu
perverted.
No tandiko okulaba ebintu bya Yesu ekifuula nnenge. Ate ekyo kyabawo dda ku kkanisa. Bwe watuukira okulabira nti Yesu aviira mu mmotoka. N'olaba ennyumba n'ogamba nti Yesu yanviiriddeyo. Gw'olowooza ebirowoozo tebyayonooneka. Kubanga Bayibuli eraga lwatu.
The Bible shows clearly.
Biko abatume 17.
17.
Onyo 17.
Paka
7. Nti katonde yakole guru nensi. Tafananyizibwa feza. Ni wankubadde zaabu. Yesu yebazibwe. Ebyolebwa n'emikono gy'abantu. Kubanga moyo mwe tubeera mwe tusula. Era tutambulira mwoyo. Naye katonde yakole guru nensi. Ye Mukama waffe mwennyini Yesu. Kubanga Bebulaniya. Esula esooka. N'olusooka paka olwokutaano. Agamba bw'ati. Nti omwana gwe yatonze ebintu byonna. Kati omwana ono Mukama waffe mwennyini Yesu. Bwe bw'omulabira mu bintu. Bwe omaze okumunyooma. Yesu yebazibwe. Obwongo babwonoona. Sitaani n'ayingira mu kkanisa n'atandika obalaga Yesu ng'ali mu mmotoka. Musajja agisima onoga musajja oyo Yesu yamuviirayo. N'oŋŋamba nti ebyo ebirowoozo sitaani teyabyonoona dda. Awo wandigambye kwebaza Yesu kubanga olunyiriri lweyayogera ng'ayita mu Mwoyo Mutukuvu mpita ekyokubiri esuula esooka onyula okusatu nga lugamba bwe luti obuyinza bw'obwa Katonda bumaze okukuba byonna bye twetaaga mu bulamu buno ne mu kumuweereza n'omwebaza Mukama weebale kubanga omusajja oyo omuwadde bye yeetaaga mu bulamu buno ne mu kumuweereza era n'ebyange mbirinze naye gw'otandika gamba Yesu yamuviirayo. Njagala okubuuza ekibuuzo. Eri mwenna abagamba okukkiriza mu Yesu. Yesu yeebazibwe. Lwe wayatula nti nzikiriza Yesu n'omutima gwange. K'olwo teyakuviirayo. Wakkiriza ki ekitaakuviirayo? Gwe wakkiriza otya Yesu nga teyakuviirayo? Kubanga kw'olwo olunaku lwe wakkiriza Yesu kw'olwo lwe yakulabikira kubanga kubikulirwa essuula ey'okusatu onyuma 20 yali agambye ndi ku mutima gw'onkonkona nziguliraawo kaakati olunaku lwe wakkiriza ng'osinza Abaruumi 10 onyuma 10 n'ogamba nti nzikiriza n'omutima gwange nti Yesu gwe Mukama kw'olwo lwe wamuggulirawo kubanga yali yakulabikira dda nire bakugamba nti mu nyumba eyo gy'ozimbye Yesu akulabikidde era akuviiriddeyo zino zonna ze nkweza sitaani mwayise okwonoonera ddala ekkanisa Yesu yeebazibwe naye nagambye kizibu nnyo okunyweza n'akatini k'olina bw'oba tomanyi nkweza sitaani ekyo kizibu Yesu yeebazibwe maliriza oli mu malala omaliriza ebyawandiikibwa obisusse ng'oyogera by'oyagala era ng'okola by'osanze katuweyongereyo mu bakolinso nti ajja bwana babuulira Yesu omulala gwe tutaabuulira omwe mutukuvu yakwatibwawo obujja
ngamba
waliwo ayinza ajja naye ng'aleeta kristo mulala kristo ono ali mu busenge kristo ki ng'ate ye mukama waffe yesu mwennyini agamba mata 24 bwe bagamba nti ndi mu kasenge kubanga wali gye bakristo ab'obulimba bakugamba nti ali mu ddungu totawaana yesu tali isirayiri gye mugenda okulambula bwomanyi yesu tugenda kusisinkana ne yesu wali eri we yakolera ebyamagero ebingi tugendako mu ntaana ye balokole kakale mutandise ebyekikatuli mutandise okulambula abafu oba entaana z'abafu musobole okuzijjamu mbw amaanyi kyokka bwomala bwogamba ab'eddiini basinza abantu naawe ogenda mbu mu ddungu omusiŋŋaaneyo
Yesu yebazi. So ekiruwa kiruwa kito oluganda. Bubana leta Kristo mlayo na mazima anga to manyi Kristo wo. Kristo gwetwa kiriza. Eyatufirira. Oyinza otya okwawula ba Kristo ba. Kubanga nawe we bajja bakugamba biba Kristo. Era bakugamba biba Yesu. Mubawulira bangi. Okwetoloola ensi eno. Mulimu n'abakyalidde abamu. N'agamba kkiriza Yesu wange. Hey, owuwo. Muyoka nesuli yokusa. Onyowe 10 na omukaga. Katonda bayagala ensi. N'okwayo n'awaayo omwana we. Omwana yamutu wafenna. Abeera atya nga woyekka. Yesu yebazibwe. Abeera atya nga wo wekka. Yesu yebazibwe. Tayinza kubeera w'omu. Abeera waffe fenna. Wabula gwakkiriza okumutwala. Gw'omutwalira ne baganda bo. N'obagamba Yesu wuno yatuweebwa. Mumukkirize mumwanize mugulire waayingire. Wabula tabeera woweka. Tuvula Bayibuli omuntu kuvu yagamba nze mbakwatiddwa obuggya. Kubanga bagenda kuleetebwa Kristo. Bakristo abalala. Kati nze neewuunya. Kristo waba Seventh Day naye gy'ali atakkiriza mu ebyo bye bakola. Waba Katoliki naye ali awo. Ate n'owa Protestant naye ali awo. Waba Yakuwa ali awo. Waliwo gwe bayita Masiya. Ono waba Masiya. Ye yeerabira dda nti ye yakyusa ennimi zaffe tusobola omuyita mu nnimi ez'enjawulo. Baba oyo ye yalookinga ye Masiya mu Masiya. Yeerabidde nti bwe baali mu lubereberye sula 11 nga bateesa ne kitaffe nga tuzimba ttawa mu lubereberye 11 n'agamba nti omuntu ono kyamaliridde okukola agenda kikola. Tukoze tutya? Tugende tutabule ennimi zaabwe. Yeerabidde nti mwennyini yatukyusa ennimi era nga tusobola omuyita mu nnimi ez'enjawulo. Ye yalookinga. Waliwo ne Allah. Balina Isa. Naye oyo yalookinga. Katonda bamuyita erinnya limu. Ye tamanyi nti ennimi yazitonda. Waliwo kankubulira enkwe za sitaani mbi nnyo. Ekyo kyokka kisobola okukusula n'olookinga Masiya Masiya. Waliwo Yakuwa. Omanyi Katonda erinnya lye Yakuwa. Katonda yaleeta ennimi zino era akimanyi bulungi. Wano bwe tumuyita Katonda mu lulimi Oluganda deni mu Luzungu ye God. Ennimi zonna azimanyi n'engeri gye bazimuyitamu. Kati obutamanya nkwe za sitaani asobola okukola ebintu bingi. Kibula twolekedde okumanya enkwe za sitaani naye mu byo tugenda okulaba basoose kubuuza ekibuuzo. Bwe banaaleeta Kristo omulala n'amukkiriza yo n'amwawula otya? Bugwe otasobola kunnyonnyoka bulungi. Bakugamba wuuyo mutwale n'ogweri naye. Naye nga Bayibuli eba ennyonnyola ku Mukama waffe Yesu omutuufu. Mbakolosaayo essuula esooka onyole 15 mpaka 20. Bayibuli yekakasa nti ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi biri mu Yesu oyo gwe twakkiriza. Tomala gamuli sivinga like that n'ogweri naye. Tafananyizibwa ffeeza newankubadde zaabu kubanga ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi biri mwoyo. Tugenda kuba naye tumwetegereza. Lwaki olowooza Mukama yabikkudde ebintu byange? Abantu balina ba Yesu abatayogereke. Waliyo abantu bangi abali mu makanisa nga baganye n'offumbirwa mbu bafumbirwa Yesu era ajja n'abalaga omukwano. Mulimu abasajja era nabo bwe batyo.
Yesu tayinja kwerabira. Bwe yali ayita mwoyo wa mutukuvu. Ngayogera mbebulania. 13. Onyolo okusana nolo okuna. Tofumba busibe mwe kitibwa abantu bonna. Naye abusamwe kitibwa. Baye yabutani. Kati mbu yakugana. Eje niyo jo busisi teje. Mundi barokole. Aba mu mutandise bya busisi tanze mbaraba. Ate bwe mwegaana ebya ddiini tetubiri kumbe byennyini bibalimu mugoli sista abalala bafuuse bafaaza tebaagala kuwaza bafaaza ab'eddiini y'ekikatuliki sajja bali omwo tebawaza webali ate nga bakole alya emyoyo gyennyini egy'eddiini zirimu egiri mu kanisa gyayingira bwemubuuza nti mune lwaki nafumbirwa Yesu ffenna tuli bafumba eri Kristo bw'obadde okiwulira bakoliisa ekyokubiri kumi n'emu bakoliisa ekyokubiri kumi n'emu akugambye nabafumbiza bbammwe omu fe ffenna tuli bafumbu kati gwe oli kiki ekyo ky'oyagala okukola mbugwewegwe yawuliddeko era Yesu mbu nze nfumbiddwa Yesu byakwerimba ezo nkweze sitaani ffenna baatufumbizaayo wuliriza bulungi nnyo nagambye ekigambo nga ntandika kuba omwoyo wa Katonda bw'oba tomanyi nkwezesa nakatonda tusakakakwata kati tebaatufumbiza kati gwe ogamba wekka gwe wamufumbirwa wekka gyoyo gwe wafumbirwa wekka y'ani oyo ye Yesu omutuufu ogamba eddoboozi lyaffe
oyajja bw'abuulira Yesu omulago kyabuulira oba bwe muweebwa omwoyo omulago kyaweebwa oba nti ndala gye mutakkiriza mukola bulungi okumugumiikiriza
nti mukola bulungi okumugumiikiriza
is it good for you to accept such
baba wadde omwoyo omulala ng'omwoyo ogwo gwefaananyirizamu era ng'omwoyo yatuweebwa naye tunaakola tutyo gwetegeera mukama waaleetedde okumanya omwoyo wa Katonda n'ebikolwa bye n'omwoyo gwa sitaani n'ebikolwa bye olyoke omwawule kubanga singa baleeta omwoyo omulala onaamwawula otya nga tomumanyiye Yesu yebazibwa kyovula emyoyo mingi giri mu makuŋŋaaniro agayitibwa ekkanisa buli omu n'omwoyo gwe ennaku zino bakiyita buli omu n'amafuta ge byonna ogenda bitegeera lwaki babyogera bwe bati era lwaki buli omu akola by'asanze omwoyo si y'omu abavuga buli omu n'omwoyo omulala Yesu yebazibwe kino kyenjagadde okukutegeeza oluganda waliyo emyoyo emirala era bakugambye ddala ddala banaaleeta enjiri endala onaayinza okugigumiikiriza yagitegeera bulungi era walibaayo enjiri endala mbagalati esula esooka olunya olwomukaaga n'akugamba bwati
neewuunya kubanga musenguka mangu bwe muti yaweeka mukisa kya Kristo okugenda eri enjiri efaanana obulala
nti mangu ago omanyi myaka kumi n'ena gye gyali giyiseewo nga Kristo azuukidde n'addayo mu ggulu abantu baali batandise eby'okuva mu njiri nga balina enjiri endala gye bagenze amaanyi gaago ogenda mu America nkulaba naye bw'obuuza mutume kye yagibuulira oba nabbi ki toyinza gisiŋŋaana muno kuba simpandiike naye buli omu n'enjiri ye kati naye yabagaba banne ntidde mu mangu kuba kati mugenze ebindi enjiri ndala naye wuliriza zino nkweza sitaani kamumale olunyiriro
Galatians chapter 1:7.
Bantu batutawanya.
There are people confusing us.
Zenkweza sani zo ulira. Sitani bwe yakimanya. Nti mukama afe Yesu Kristo. Mu Mathayo sura 12. Kunyola bino wetano. Paka 13. Nti mujje mwena abakoye. Naba zitoweredwa. Naba we chiumuro. Munarabe chiumuro chemeyo jamu. Nagamba okay. Oyagala babo mmuje. Je natandi kamuruberebero byera bibi. Omanyi yatandi kebyo tuteganya. Twali mu rusuku nga tuli mirembe. Era n'atuviirako tuwa ebyokutegana okulya muntu oyo zaffe abakazi okuzaalira mu bulumi kati bwe yawulira ekyo n'agamba nkoze ntya singa nkyusa enjiri yona nentawaanya abaloko abaali bayitibwa okuwummula ne batawaana nnyo nnyo nnyini kubanga akimanyi bulungi Yokaana 15:7 ekugamba bwe mubeera mukama waffe Yesu agamba bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange mumwe munasaba ekintu kyonna ekibaweebwa byandibadde byadde naye bwe yamala okukyankalanya enjiri ebigambo bya Kristo singa bye tulina kati tusaba ne tusiiba ne tukaaba amaziga ku nsozi mu biwanvu ng'atutawaanya wabula bagambye nti si ndala naye abaleeta ebintu bwe baagala kutawaanya kkanisa kati ekyamagiro omala kukikola era okifunako gye baali bagambye emmere y'abaana okisiibira tisiti bannange n'osiiwuuka amatama omala kuwayo saddaaka weebwe ebintu ebyo baali bagambye ntituweereddwa batuwe buwa ate oba mukama yali agambye mwe munoonye obwakabaka n'obutuukirivu bino mbibongereko kutwongerako kyeyagambye nti ate mubikolere embibawe mwe munoonye obwakabaka nabutuukirivu kati sitaani ebyo nange amaze obinyoola kwe kutegana kw'owulira kyova olaba waliwo ekikolimo eky'amaanyi ku bantu bonna abatawaanya enjiri ya Kristo wuliriza olunyi oluddako mu Bagalatiya bakugambye obanga bo oba malayika ava mu ggulu yali akimanyi bulungi waliyo ne bamalayika abaagwa bagenda kwereesa leeta ewuwo n'ebiwawaatiro nga babuukabuuka bajje baleete ejiri endala ng'ogambe wabula malayika wa mukama yankyalidde mu kiro kya leero era yaŋŋambye ekigambo yaŋŋambye mwenna mutoole amafuta naye ng'ogatoola wanne kubanga Bayibuli egamba nti omwoyo bw'alijja kumwe alibawo amaanyi amala kujja n'alyoka akuwa amafuta gwe gw'oyagala tebagatoola butoyitoyi era agamba bwe munakkiriza okwenenya munaaweebwa ekirabo ye Mwoyo Mutukuvu naye n'ajja n'agamba malayika wa Mukama nga bwe yayimirira ku mukono guli ogwa Pawulo namulabye mukuwolesebwa mu kiro wano katuuli ng'ayimiridde n'aŋŋamba buli anaateekanga ssente ku ngatto ye nga ataapinga ku mafuta naye baali bakulabudde kabe malayika n'omulaba ng'abuukabuuka ati n'akyusa omwoyo gwa Katonda okuwa omwoyo omulala n'akyusa Kristo n'akyusa enjiri kabe malayika kagambe nti bbaluwa simanyi gundi batume bye baagiwandiika naye ng'ekontana n'ebyo ebyabannaabwe gyesonyiwe wuliriza wansi bagamba oyinza n'omumukola kino ekiddako wansi nti bw'aba aleesa enjiri ndala mukolimire kale bulijjo onoonya bakolimire banja wale senji
mbuna
boba nabi mbuna boba tumi nebata andike dini ya zenja ulo abobo naba haliba kori mirwa bubo inayo guomanyi chandi kilao kuwa mebata wanjiza dalaba okuba bunyoba okuba zizo gena muguru urabo okoli mia neiboyo
uwe uwo
muroko li viveko gendo okoli mire ya muwe njiri
yemfu abo
benzine ibabu ziza bantu baka tondo batu wala mugeye baku okoli mire abantu okoli mire baku okoli mire omurundi gumu baibe kukoli mire baleta njiri awala wona baibu teko kiriza okoli ma
elsewhere they don't accept us to a curse. But here they allow us to
pray. Awale kugaba sabiro mukuse guna kubagwande guna babira
ko.
Kuguna kubagwandire kujja birako. Ne kugwenjiri endala. Oba omoyo omulala. Oba Kristo omulala. Bakuwo obuyinza bwa manyi. Kale munonye byakoli mira bulijjo. Koli mira abo. Mbori yo isetonda.
Someone has called themselves
creator.
They have called themselves creator.
Uyu mumukurimira.
You can start a person. Bible says eternally.
Bara mukurimire mirembe jonna.
You condemn them eternally, condemn and cast.
Uriya atonda kidini. Mbusimanye Yesu muto. Uyu naye mukurimire.
You cast the him yourself.
Obuyinza kwecho kunjiri yeba kubikwa kana nengiri kuba enseno mujiraba okubula kwayo kuli munji yebundu buna basamize bali wali bakuba ku
crusade
emukono
e crusade ni mukono
emuko district wana mukampala
district Kampala
uyu ngumukori mira bicheyo byabulira mtumire malaika wa muliro na Abaddon ne Michael fatwe remeseza kanisa twesibye kaba abantu botonna kumanya kizibu ekiri mukutusa ku mwoyo wa Katonda ne bakuwamu omulala atenga yefananyiriza ne bakuwa Kristo omulala yefananyiriza kubanga osana okulowooza yeye ne bakuwa enjiri endala omuntu akuwa omwoyo omulala ye muntu akujjako sente zo obukadde obugula ensenda nakuwamu ezefaananyiriza nga zenkana valu naye nga
fake
n'otambula naye ng'ogamba
tuolina
sente ezigula otuuka ku bakebezi ba sente mboze kugula biki bino
byosiwe
lunaku lwagenda ova mubiri muno nga tolina mwoyo wa Katonda kama twali tuweereza omwoyo era twamufiiringa yajjanga ne tugwa abalema baatambulanga nga nno bino tobyogerako abasimbanga layini nabo baaliwo ku bukadde ebyamagero nga bikolebwa kubanga ebyewali tebijja olw'ensonga ebyawebwa bya bikulumiriza Yesu yebazibwe se abooluganda mukikwatagana enjiri endala omwoyo omulala bakwisa bobulimba baba bakuwa obuyinza obwokkolima era bwe twasooka tuli kubijjawo
already spoke nothing like changing it
era ddamu
he repeats again
nti omuntu bw'abuulira nga si bwe twaweebwa akolimirwenga lwaki uliriza olunya oluddako owange tusanyusa abantu oba katonda kiki tuliko kulowooza nti tuli balokole bangi nga bwe balina Kristo omulala nga balina omwoyo omulala mbwe abo balokole abo tuli bangi edda tulina gwa kusanyusa. Omanyi abamba ge yagamba. Tumewawo yatusobera. Yayogera nnyo ku balokola atenga nayo mulokole. Wundi njala tubere banje nga tuli mbya ddala. Nga tuli ku Kristo omutuufu, omwoyo mutuufu, enjiri nga ntuufu. Naye ekyokusiba mbu tuli bangi nga babali ku njiri endala. Abalina omwoyo gwo gubakkiriza okubizzaayo. Tuka Kristo ye n'omwoyo omutukuvu boogera lwatu nti okuwolera eggwanga kwabwe si kwaffe.
Kubanga kaakano mpembera bantu nakki Katonda. Nakki sala magezi okusingibwa abantu.
Tusale magezi.
Are we trying?
Mutwefuule bino abatabimanyiiko.
We pretend not knowing this.
Nti biri mu kanisa bigenda maaso.
The church prevailing.
Edini zo zawa bakali.
Religion's already perverted.
Naye era bino nabyo era biri mu kanisa.
But this too is in the church.
Kuba bayogedde ku kanisa nnyini. Tine kanisa gwe banakuwa omwoyo omulala. Onagukkiriza.
Will you bear it?
Bwe banakuwa Kristo omulala. Onamukkiriza. Bwe banakuwa enjiri endala. Ate nga bigenda mu maaso twefuule abatabimanyi tusobole okusanyusa abangi mbu tulyoke tuyingire mu bumu bw'abasumba. Nedda bambi obumu obufaanana bwe buto sibuliimu, tuli mu bumu obw'enjiri kubanga bwe tugenda mu byawandiikibwa baatusindika mu kukkiriza kumu. Omwoyo alina kuba omu kati bwe gutabanga mwoyo omu ndeni tetulina bumu awo. Aho tetulina bumu kubanga nesaala egamba tulina mukusa kubeera mukusa ekimu okw'omwoyo omutukuvu. Kati bwe ndaba emyoyo emiranga gye givuga abantu ngo ngambe mutubeere mu bumu bw'abasumba bweba osaaga nga ndaba obuulira njiri ina mbwe ate ompita mu bumu awo sijja. Kazi togenda okusimibwa abantu ebya Kristo byerabira. Kristo omutuufu bakristo ab'obulimba oli wa ddembe bw'oba anti mukola bya kusimba abantu. Omanyifu ndi ositujja kwogera bintu ebyo byakola biraga nti tetusiimiddwa bulungi era tetwewadde ekitiibwa mu nsonyi mwetujja ekitiibwa kubanga ekyanikwa kigamba nti Katonda waabwe lwe lubuto era n'ensonyi zaabwe yekitiibwa kyabwe. Fe tubeere wamu naabo tekisoboka ku nkwe za sitaani atiri kusaaga wano.
Kubanga bategeeza ab'oluganda nti enjiri eyabuulirwa nze si ya muntu.
Si ya muntu. Eno si njiri gye batendeka mu Bible College. Obukosi mbadde nga nkugamba bulijjo nti lugendo lwatambula mu Bible okumala emyaka 7. Katonda yabireeta si. Ate tuli agenda kunkoma kubanga tewali yantendeka mu bantu. Si y'abantu nti waliwo Bible College mwe nagenda ne bagintendeka. Kale siina bye nnoonya okuggyako okunoonya abantu abaana ba Katonda. Kati gwe alina by'anoonya gwe oyagala osanyusa abantu. Nkwe za sitaani kye twolekera okuwulira kyonna atali mu kusa kimu okw'omwoyo omutukuvu omwoyo omu w'amazima agenda kifunamu obuzibu kubanga agenda kusunsula ateeke wali buli kimu olabe omwoyo omulabye gukola atali ye. Olyoke weetegereza amakanisa okwetula ensi eno yonna n'enzikiriza oba eddiini weewuunye oba kiki ekibadde kiri mu nsi muno. Bino si by'abantu era sisuubira nti atali wa Katonda n'asobola osanyuka okuggyako owa Katonda kubanga owa Katonda awulira ebigambo bya Katonda era bino tebyavudde mu kamwa k'abantu okuggyako muka Katonda. Tewali yantendeka bino okuva mu bantu wabula ye Katonda mwennyini. Buliriza. Yesu mwenyini yikakulembera mu njiri
eno. The one who is in the forefront of leading in this gospel.
Sigamba nti bantu wabula kyolina omumanya we tugenda olwatambula mu Bayibuli okumala emyaka musanvu olubikkula zino enkwe za Setaani eri Katonda n'eri ekkanisa.
Kubanga
mwawulira we nabanga edda mu mpisa ez'Ekiyudaaya nga nayiganyanga ekkanisa ya Katonda awatali kigera ne
Yesu yebazibu. Kati omutume Paulo ye mubiro ebyo yali mufalisaayo. Naye nze njagala okugamba nze nali siina ddiini
ebizibu.
Era nga siina ddiini yakuwagira. Kyali mulokole. Nze nga ndaba balabe. Yansiŋŋaana awo siina ddiini gye ngwako ate siri mulokole. Oba ontegeera bulungi nkugamba. Kati bwe njogera sirina wa kusaasira nga ali mu nkwe za Setaani. Sirina wengena akukwata kakati ate wano bwe nti kubanga saali ku saidi ya muntu yenna. Yesu yebazibwe. Mukama yajja n'andokola era yeyambuulira enjiri era yeyantuma okwogera bino nanyingiza obulokozi kuba ye mulokozi. Yesu yebazibwe naye mbeera mulokole naye enkwe ziyaŋŋamba eziri mu bulokozi kisobola dde okukwatibwa kale n'akafansonyi kuba nja kuzoogera we bansiŋŋaanira saali ku saidi yo naye kati ndi ku saidi yo ate bwe ndaba ebiri mu nnyumba nga babinsomesa bulungi era siribirekawo n'akatono. Wuliriza bw'oti bwe tugenda mu Efeso esula ey'okuna Bayibuli yetugitegeeza bwe
kyeva nkegeyira nti omusiri wa mukama waffe okutambulanga nga bwe kusaanira okuyitibwa kwe mwayitibwa
nti ffe kitugwanidde otutambula ng'okuyitibwa kwe twayitibwamu bwe kuli kufaanana kutya bwe tutyo bye batuyita
n'obukakamu bwonna n'obuwombeefu n'okugumiikiriza
weewaawo
nga muzibiikirizigananga kwagala nga munyiikiranga okwekuuma obumu obw'omwoyo
nga tulina okwekuuma obumu obw'omwoyo baatuyitanga ekkanisa yonna weera eya Kristo erina okuba ng'evugibwa omwoyo omu naye kati ebiragiro n'enkola ez'enjawulo mu makanisa ag'enjawulo mu nzikiriza ez'enjawulo mu madiini ag'enjawulo ate nga ebagamba nti bakkiriza Yesu ziraga nti tewali mwoyo omu. Omubiri guli gumu ekkanisa ya Kristo gwe mubiri gwa Kristo bwe tunuulira Bakolosaayo esula esooka onyole 15 paka 19 omubiri gwa Kristo yekkanisa ye era gulina kuba gumu ekkanisa emu kati bwe ntunuulira Adventist Church eyo yaba Adventist eyo si ya Yesu. The Roman Catholic Church. Eyo yaba Roma.
It's for the Roman.
Era nayo si ya Yesu.
It's not of Christ.
Church of Uganda.
The Church of Uganda.
Eyo ya Uganda.
That is of Uganda.
Nayo si ya Yesu.
It's not of Christ.
Yandibadde Church of God in Uganda.
Church of God in Uganda.
Neba Church of Uganda. Eyo ya Uganda. Era emyoyo
egyo
egyawamba
Uganda
gifuga. Ebwebeera mu England, bagira Church of England. Ebeera y'aba
England.
Oyeza nobita ebyo kusaga. Kubanga abo bokaba kiza Yesu. Abo ye kanisa ya Kristo. Era Paulo omutume bwe yali ajiganya. Mukama wa Yesu yavayo na agamba. Unjiganiza.
Why are you persecuting me?
Namubuza mukama wange nakujiganiza ddi? Sibu bedo yiganya nze guli mubiri gwange. Kati?
Now.
Tulina wo church.
We have a church.
Emu ya miracle.
One is a miracle church.
Endale baya Victory. Kaka nje kubulira ebintu bino bilabe.
I'll tell you how to get everything.
Muzee ya kanisa mu mikono gya Yesu. Uba abe bantu be.
If they are his people.
Kale yandi yongeddwa ko bakagamba.
I need to add the name like what?
Miracle Church of Christ.
Miracle Church of Christ.
At least kale.
At least.
Kale no gambo baya katondera. Arano lera nga siki zimbe. Babulira abantu abalimu. Ebintu byawa baddagwe no chabira abulala. Omanyi waliyo nabatalina kanisa bote balina. Baina Jehovah's Hall.
They have the Jehovah's Hall. They have a hall.
Oba uoro, oba
I don't know.
Kiri yao wesho.
It's a hall.
Bibera obwe biri munsi muno. Buba tumanyi kweze santo so abitegera. Olaba nge nseri nnomo. Etambula bulungi. Naye nga yetabudde tabudde.
But it is just twisted and upside down.
Omubiri gulina kubera gumu. Era kanisa ya Yesu. Twandi wade twerondola wonna we tuli okwetola ensi yonna. Neti singo okwewunyisa. Nawe sabire wagundi tokirizibwa tegenda wagundi. Kyenkana temusa kimu. Era temuli mubiri gumu. Bw'ogenda bajja kugamba kati watandise obwenzi. Muli malaya mu mwoyo.
Moving from place to place, fellowshipping.
Kati neunya.
Now I guess
I'm right.
When you go there, yet you are going to the same heaven.
Obama,
I don't know how you reside there.
Now that you read it,
Amos
is sad to start with Gam. Amos is sad to start with Gam.
You cannot move together.
Okuja kwanga batabaganye. Kati gwe muguru. Ogenda genda yotya. Ngatusa batabagana na baruganda abasabire eri
wa guru. Fellowship from up there.
Waburanga basumba bokka
be
basoko okwera banga abalabe ngoli atwala abantu be kati uliriza n'abantu babajja ku Kristo bafuka babwe era agamba bw'omusingane waliwo yantalidde jjo yakuddayo ndabe endiga zange nabadde ngenda mubuuza ekibuuzo bw'oli mbuzi kubanga yate kukuba ndiga ya Yesu. Kankubanga oli musumba. Osigala oli ndiga ya Yesu. Wadenga wabu ekitibwa olw'obuweereza bw'owa. Waliwo ebintu ebiri mu nsi kankubulire. Nga nkoza sitaani. Omu nga ayita banne ndiga ye nga alowooza oba kiki? Mu nkoza sitaani mwe muva bino byonna by'owulira. Kati ye atandika okweraba. Nga ye si ndiga. Kadu yongere uulire. Tuli mbefeze sule yokuna.
Mbefeze sule yokuna na uli yiwa kuna. Efesians chapter 4 verse 2. Omubili kuli
kumu. Omoyo alina kuwamu.
Spirit has to be one.
Omura kati wetu ole nseno ndabi.
Muli omuno
omoyo gwe. Waliyo gwa baligwo.
There is the one of the others.
Webati baguyimbidde tegukka.
If they don't see for it, it doesn't come.
Kulinga gwa sabu.
It is like of the shrine.
Basoka kuba ngoma bubi nnyo.
They sound serious drumming.
Me basinza ne batendereza.
Mwa
muri awu ngakuba tandise
yeko. Begins to shake shake them like that.
Mulimo wabamu.
There is a spirit of the other.
Basoka mufu wafu wawe
bas. First blow blow in the speaker the last. Always blow blowing.
Ezili kumisiko gwerinda ko. Wakatani ko kwanjuluza. Ebikwatagana enkoza sitaani. Naye omwoyo alaga si omu gwe balina okwetoola ensi yonna. Buli omu n'omwoyo gwe. Balinga kati masabo kyenkana. Kubanga buli ssabo liba n'omuzimu gwalyo. umanyi tubera nawo
you know we are even there
no gamba ha oya ali mu moyo we
that one is in his spirit
nafe tuli no moyo
gwa we are in our spirit descends
tubye gamba nge kanisa
speak the things
ali ndufikanga mutubulira tuulire mirembe
remain free the peace
ne batuka tulina kuba mwoyo kubanga simanyi gobona abera mwoyo omulala obane muguru nabera nga noli ayina omwoyo omulala ngono gumunungamya kuba ruyi ono gumugamba ne dana abera ne mirembe
this one it leads them to have peace
omwoyo ayina kubera omwa buluganda era abalungamizi omwoyo wa Katonda abo bokabe bana ba Katonda ngabwe kyawa nikwamba Romi esule omunano nyo 14 neji ni emye gitabadde kanisa ya Yesu siwe moyo wa Kristo eri awo abalala bakkiriza okwambala enkunamyo awo abalala omwoyo tabakkiriza Yesu yebazibwe katugende mumaaso
Ephesians 4:4. Even the hope is one.
Now I don't
know. One has a heaven, they are taking the people they claim to be theirs.
Okusubira tulisubira gurwani. Ekibuga Yerusalemu.
The Jerusalem city.
No lusuku. Lwa Katonda muguwe eryokusatu. Kali fenna tulowooza mu mwoyo gwe tulimu buli omu anaaguyisamu n'atuuka mu ggulu oba buli omu nti anaayita mu mafuta gaalimu Bayibuli egamba mu Balumi essula y'omunaana n'olwokusatu paka olwokutaano nti omwoyo wa Kristo omwoyo wa kitaffe eyazuukiza Kristo nammwe yali bazuukiza omwoyo omwera yakola emirimu gino gyonna era Bayibuli neegamba atalina mwoyo wa Kristo si wa Kristo gw'olina gwani katweyongereyo
tuli abeeteza essuula ey'okuna n'oluyiiyo lw'okuna
Ephesians 4:4
era nga nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu okw'okuyitibwa kwammwe
twayitibwa mukusubira kumuko okuyitibwa kwaffe mukama waffe ayina kuba omu ye Yesu omu gwe mbagamba ko Bayibuli gwegambye nti tulina kukkiriza oyo omu si bano ba Yesu ab'enjawulo omanyi okumanya ekkanisa yonoonese bubi omanyi bwe tuyimba n'okuyimba Yesu waagundi awonya kati neewuunya omulala Yesu wendowooza ta bano balina bakristo banjawulo nja kwogera n'abasumba oba abaweereza bonna mu ggwanga lino n'okwetula ensi yonna batuule beebuuzaganyeeko beerowoozeeko balabo banga balina kristo omu oba oli awo banaakizuula nti buli omu abadde n'owuwe bagezeeko okuddamu banoonye Yesu omutuufu kubanga mukama apa ina sigalo omu tulina kubanga tulina Yesu omu kuba ye yekka kuba obulamu n'amazima kati lwaki tukozesa ekkuba obulamu n'amazima ate abantu buli omu ne tumuwa Yesu omulala abamu babeera bawonya bagamba bwe bati you are going to see my Jesus alina owuwe era yamugamba ebyo byakola naye abatume tubalaba ne Yesu omu kyovula baawandiika bingi kuba omwoyo wa Katonda ebikwatagana ne bakristo abalala okubaawula ku Kristo omutuufu gwe baali balina era gwe bakkiriza jukira bwe tunaatumaze okulaba omwoyo wa Katonda n'obutuukirivu bwe oba ebikolwa bye tujja kuba nga tumaze n'okumwawula ku mwoyo wa Setaani n'ebikolwa bye tujja kuba tuddukira mangu awo tulabe Kristo omutuufu ne bakristo abalala kati abasumba bajja tutuula eyo n'abaweereza eddiini zeekebere zokka na zokka balabe oba nga Kristo gwe balina y'oyo omutuufu kubanga ekyabagwako balina bakristo abalala gwe kristo we yeerabidde
nti ye mukama wa sabbiiti n'akuyita mu kiwummulo eky'omwoyo gwe n'olemera mu sabbiiti nenewunya kristo kyoyo eyeerabidde nti mata 15 yatugamba ekiyingira munda kimwonoona kati olwayo yakomyewo n'akugamba embizi eyo yamuziza waliwo ebiri mu bantu abantu balina bakuliza ab'obulimba balina enjiri endala balina omwoyo omulala kati saa zino tuli ku mwoyo omutuufu omwoyo wa katonda n'ebikolwa bye n'omwoyo gwa sitaani n'ebikolwa byagwo okukkiriza kulina kuba kumu naye abantu balina bye bakkiriza ate obasiŋŋaana nga wano wetukuŋŋaanya buli omu ng'alina bwakkiriza omu akkiririza mu kusiiba omulala akkiririza mu kusaba omulala akkiriza mu kuweya mu kugaba balina ebyo bakkiriza nga bworabeera eddiini kuba ab'omu ddiini balina bye bakkiriza bo bonna bakkiriza bwe bati bakkiriza abamu kusabira mu linnya lya Maria abalowooza okuba we basabira mu bafu bano bajja kubawa Yesu yeebazibwe naye ffe batugamba okukkiriza kulina kuba kumu era okukkiriza okwo bakunnyonnyola mu Baruumi 10:17 nti okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda okwo kwe tulina okubeera mu kwokka okuva mu sitoole biboozibooozi mu binyumizibwa okwo si kukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda ate bw'omala okukiwulira ng'oyagala kubeera kutuufu kuliko James 2 nti okukkiriza kulina okubaako ebikolwa kubanga okukkiriza okutaliiko bikolwa nakwo kufa nti ng'ekigambo bwe kikugambye era bw'obeera okola olyoke obeere mu kukkiriza okutuufu bakugambye batiza mu gw'okulukuta bw'okkiririza mu kubatiza era batiza bw'otyo naye bw'ogamba nzikkiriza okubatiza ate n'osima puulu oba toli mu kukkiriza kubanga okukkiriza kulaze era bwe bakubuuza lwaki obatiza kubanga ne mukama waffe bamubatiza nti ate nga ndabagwate osima puulu okyali mu kukkiriza kuli okutuufu kubanga ekikolwa ky'okoze si kyekyagoberera okukkiriza kuli okuli mu kigambo oba ontegedde bulungi wa Luganda okubatiza nakwo kulina kuba kumu naye olwaleero ab'eddiini balina ebbakuli zaabwe mwe babatiriza kakati abalokole balina embatiza nyingi waliyo abalina puulu ku butuuti waliyo ate abatwala mu mugga kati n'okubatiza kwa njawulo wabula bwe tunatutuuse ku njiri ya kristo enjiri y'obwakabaka bwa katonda erimu okuzaala omulundi ogw'okubiri n'okweba omubiri okuva mu ggulu gyojjo mmanyire okubatiza bwe kukyukamu ki ekibaawo kuba bwe okukyusa tozaalibwa gwakubiri era toweebwa mubiri guva mu ggulu kyolwa bagambye kulina kubaako si binjawulo bwebyo nga bwe tulowooza ebyo byonna byolaba abantu babatizabatiza biri mu nkweza sitaani munda ye yaleeta ebyo ebintu alemesa abantu ba katonda okuddayo mu bwakabaka bw'omuggulu ye yabireeta osobole obutafuna mwoyo wa katonda katonda alina kuba omu kye kitaffe ali mu ggulu ye kitaawe wa bonna kati ŋŋenda otuuka mu ddiini emu nga balinayo kitaabwe abeera mu kabookisi abeera mu kabookisi gwe beenenyeza ebibi abeera muli bwati kaakati wekyatuuse mu bulokozi muno nammwe mulina bakitammwe mbalaba bangi kati mubula genda kubeenenyeza. Kankubuli omuntu ati amaaso ga musumba okusinga ga Katonda ali waggulu. Muma abamu babajjisa okukungaana beeyambaza bulungi bafuluma bwebwe ne balyoka bajja ebyewuunyisa kyenkana bayita na bwereere. Kitaawe wa bonna twamuggyawo ne tuteekawo bataata abalala ab'omwoyo kyokka gwe kati wamugoba wabula ogamba nzikiriza kitaffe ali mu ggulu. Bino oli munkwe mwennyini mwotambulira eza sitaani.
Katonda omu sewa bonna afuga byonna ayita mu byonna era ali mu byonna.
Kitaawe wa bonna afuga byonna ayita mu byonna. Era mu byonna mwali wonna waali weetaaga oyo kitaffe omutuufu kubanga asobola okukulungamya wonna wonaab'oli. Kaakati ekisa kye tulina kyekirabo ekikuweebwa naye bwe tunaatuleba kkanisa ya Kristo ezimbwa birabo bya mwoyo kati gwe kisa kye ky'obadde otambuliramu kubanga n'ekirabo ky'obadde tokimanyi era tomanyi nti olina okuba empagi mu nnyumba ya Kristo ng'okozesa ekirabo eky'omwoyo kubanga ekkanisa ya Kristo ezimbwa birabo bya mwoyo. Era gwe okubalibwa nti kw'oli oteekeddwa okubanga omanyi ekirabo kyo era n'okutegeera ekisa ky'olimu oteekeddwa okumanya ekirabo ky'olimu. Kakati ky'oba olaba mu mumwa bwaffe mulimu essaala egamba Mukama mpe ekisa naye oba osaba kirabo kyo. Tukikaabiridde buli woba ogenda Mukama mpe ekisa mpe ekisa mpangule mpe ekisa mpitewo. Yesu yeebazibwa naye ng'ekisa ky'osaba kyekirabo kyennyini eky'omwoyo ky'olina okuba nakyo. Mpe ekisa Mukama ayinza ovaayo n'agamba ekisa ky'olina kikumale n'ogamba kikomawa era kyenkana kitya nga naye n'omu tannaba nakizuula. Tambulira mu kisa kya Katonda nga naye nakyo tukimanyi. Ate era asigala ye mwoyo oyo gwe bayita ekisa kya Katonda. Tubala Bayibuli eyogera ku Mukama waffe nti yakkana ekisa n'amazima yakkana Mwoyo Mutukuvu era Omwoyo Mutukuvu yatuwa ebirabo ebyo era yajja ng'omulungamya yajja ng'omuggo gwa Katonda ogw'okulunda gwayogerako mu Zakaliya essuula ey'ekkumi n'emu oluvannyuma lw'omusanvu agenda n'atugabukkirira nti alunda ffe n'omuggo ogw'ekisa n'omuggo ogw'obumu ye Mukama waffe Yesu gy'emiggo gye ng'omusumba ebiri gy'akozesa era bw'oba badde tomanyi nti ekisa muggo gwakulunda zikusanze kubanga gwo muggo gwayagala gwanenya ebyo byonna bikolera mu muggo ogwo ogw'ekisa. Musse kimu ekyo mu mutukuvu muggo ogutukuŋŋaanya endiga ze nga azikuŋŋaanya era bw'omala ne weeyawula akugamba kimu baali muffe naye ne batuvaako balyoke bategeereke nti si beewaffe. Yesu yeebazibwe katweyongereyo kwawulire n'aweereza ebirabo kubanga kyekisa ekirina okubeera ku bulamu bwe naye nga tutandikirawo Yesu yeebazibwe. Arugende kwa Mika sura ya 2. Mika sura ya 2.
Mika chapter 2.
Olunyi tutandise n'olwo mukaga.
Verse 6.
Mika sura ya 2 n'olunyi olwo mukaga.
Mika chapter 2 verse 6.
Temulaguranga.
Kakati abaraguzi bagamba mwabali yote mwina kulagula temwina funa bunabbi mukama yakuiseka ati ako yampiseka ati anatoka kugwe chiche basubira mukulagula obo singa kanisa mukama asigaraji wadde okolesibwa
Agamati, mike sura yo kubino lyo mukaga.
Maika 2:6.
Temulagula. Temulagulanga. Bwebatyo bwebalagula. Tebali lagula abo. Ebivume tebiyigibwawo. Kiryogerwa. Gwe nyumba ya Yakobo. Nti omwoyo gwa Mukama gufunze. Bino. Bye bikolwa alye.
Yesu yebazibwe. Oyini no olw'omukaaga agambye. Bagamba nti temulagula. Si kulwa nga tubikulirwa obwerere bwaffe bubikulirwa. Nabuuza bino bye muli gamba nti omwoyo wa Mukama afunze. Osobola mulimitinga kakafo. N'ogamba njagala. Abasajja kumi omwoyo akyogedde waliwo ebyamagero abasajja kumi n'abakazi bataano abalina obukadde busatu mujje musimbe wano layini kiryogerwa nti omwoyo omutukuvu asooka n'alabako abasente n'agamba kati ŋŋenda kukola ku balina obukadde obusatu osobola omugaana okukola ku yenna gw'ayagala olowooza guno omwoyo oguli mu kanisa emwoyo wa Mukama kubanga ye ndaba nga bamuwa n'ebiragiro alina ab'okuwonyaako abalina ssente n'abatalina abaleka eyo akubuuzizza ekibuuzo mu lunyino olw'omusanvu bino bye bikola by'omwoyo wange akola bw'atyo waliwo kyogenda okulaba omwoyo mutufu n'ebikolwa bye kubanga waliyo ebitali bibye nga si bya mwoyo mutukuvu era muyinza omugaana okukola bw'ayagala n'agamba nti ebigambo bya Katonda tebikola bulungi yabitambuliramu kubanga omwoyo akebera abantu be era tafa ku ssente afa ku abo abali ku bigambo bya Katonda afa ku abo abeewaddeyo eri ekigambo kya Katonda kubanga ajjukira mu Yokaana esula 15 onyoola omusanvu ng'ayogera bw'ati nti bwe munaabeera mu nze n'ebigambo byange mu musabe buli kintu kinaabaweebwa kyokka ng'akimanyi era omwoyo alitoola ku bibye n'atuwa kati omwoyo aba amanyi bulungi abali mu Kristo n'ebigambo bya Kristo mu bo era abo baakola obulungi naye guno omwoyo gwe bayinza okuwa ebiragiro mulimu n'omu agulagira entambula yaago zino si mizimu bannange kiryogera nti omwoyo wa Mukama afunze osobola omwefunza mu ttaano n'omukwata n'otandika omulagira n'akubuuza goroza bino bye bikola by'omwoyo we goroza buli gwagwako amala kwenyeenya goroza byakola bikola batume esula eyokubiri omwoyo mwa Mukama yalabikako mwabalabako nga bakola ebyo kyakubuuza nti bino bye bikola by'omwoyo wa Katonda ebigenda mu maaso ddamu olunyiriri olw'omusanvu Mika esula ya 2
kiryogerwa gwe nyumba ya Yakobo nti omwoyo gwa Mukama gufunze bino bye bikolwa bye ebigambo byange tebiwoomera oyo atambula mu bugolokofu
bino bye bikolwa by'omwoyo omutukuvu ono gwe mumara okulagira
mu how he's going to move.
No matter where Vurunga
and you first roll yourself like a frog like that and you begin to
move. Oh, you know, you know,
does it do like that?
Bino byebikola by'omwoyo okumala omusasula n'alyoka akulagulako bino sisabo temusoose kuwaayo kikuba nsiko olwo waliwo ebintu bigenda mu maaso naye ye kanisa tebiraba kubanga beetaaga amaaso ga mukama okugezaako babikulira ebigenda mu maaso naye kankubuli ne bwonasoma mu Bible College nga tosse eri nga tokkiriza mwoyo wa Katonda tosobola kubiraba oteekeddwa okukakanira omwoyo mutukuvu n'akubikulira ebya Katonda kubanga tewali amanyi bya Katonda okugyako omwoyo wa Katonda. Kakati abantu ba Katonda ffe bennyini ng'ekkanisa fate tulwanisa Katonda tulwanisa omwoyo wa Katonda netulwanisa enjiri entuufu netulwanisa ne Kristo omutuufu nga bwe twaniriza bakristo ab'obulimba bwe twaniriza enjiri endala n'emyoyo emirala nga tukuba aleluya ky'amaanyi n'okusanyuka omwoyo wuyo atambula naye ng'akubye abantu abo n'obutebe bonna abumenyeemenye mbwe bajjuzibwa mwoyo kale twandigambye oba omuntu oyo aggyibwako muzimu naye n'ajjuzibwa omuzimu agweri ng'avaako omuzimu andi bakyakubuuza gw'olowooza ebyo bikola by'omwoyo omutukuvu tugenda kuba tweyongera nga tulaba omwoyo wa Katonda n'ebikolwa bye omwoyo gwa sitaani n'ebikolwa byagwo bayibuli yebyawula.
Mujjako
esuuka ku ngoye zaabo abayita nga tebaliko kye batya ng'abantu abatayagala kulwana abakazi b'abantu b'abantu bange mubagoba mu nnyumba zaabwe kibatanyusa
mubajjako ennyumba omwoyo aŋŋambye
ennyumba
yo gisigga mu linnya lya Yesu emmotoka yo gisige kumba oyo si mwoyo banyazi ba agambye omwoyo bino byakola omwoyo bw'aba ayagala omuntu aweeyo tomala mukangakanga ye agenda naye n'amugamba mbikoba batume ttaano nti Ananiya tunda ku ttaka lino otwaleko ekiweebwayo naye mbe mukama ŋŋambye waliwo abasajja basatu batunda ettaka lyabwe basiga mu mukama kumbe babbi oyo si mwoyo wa Katonda ebyo si byakola andi batandisa okukusongera ku bibye omwoyo gwa sitaani bye gukola. Abaana abato bo boonoonye boonoonye kuba bw'omala osigisayo maama we ne bitafuna oyo obulokole abuvuddemu tandika ebyobulokole bwe maama wange yawaayo ettaka nga tumanyi tugenda kuba bwe tuti era bwe tufaanagana abagobye mu bifo ebyo abagambye gye muli n'omwoyo oguliyo ebyo si bye bikolwa byagwo mumanye abantu bangi mumuli omu makuŋŋaaniro oba mu makanisa ne munzikiriza naye abagobyeyo kubanga temuliraba kiwummulo n'akatonda n'omwoyo aliyo si ye mwoyo wa Katonda.
Mika 2:10
agamba olw'ebigambi ezikiriza era n'okuzikiriza okutenkanika
nti agambye ekiri eyo olw'omwoyo omulala okubeera mu kifo ekyo mu nzikiriza ezo mu madiini ago mpitambi okuzikiriza kasita tabayo omwoyo yava eri katonda mpitambi yokka yeri okufa kwereere tewaliyo wadde kyogenda funayo kya bulamu
omuntu atambula n'omwoyo ogw'okulimba bw'alimba ng'ayogera nti ndikulagulira ebyomwenge
ŋŋenda kulagulako kanayi profesayi nkulaba oyingira
amerika
olwo nno omwoyo gwe nga gwakubye
ddeni
bwe batyo bwe babeera babeera n'emyoyo gy'obulimba egibali ku mitwe tebafa ku bulamu bwo oba ogenda mugenda obawa babeera kanayi profesayi every time baalagula byakunywa ku byalo ku nsi byebabeera mamotoka mayumba byebabeeramu naye yabagambye omwoyo wa katonda ebyo si byakola tugenda mulaba byakola mutuufu okutuwa bye twetaaga mulamu ne mukuweere naye si gwe mulimu gwasiibamu kuba amanyi nga obulamu bwano bwe butono obusinga obungi buli mu bwakabaka bwa muggu bagambye ono nti yali bannabbi w'abantu abo bw'asigalamu ebyo ebintu beera ne nabbi oyo alagula ebyokunywa n'ebyokulya mukama waffe yakugamba yokaani ensula y'omukaaga nyolabi mu ttaano paka asatu nti lekera okukoleera emmere etatuuka kulamu butaggwaawo koleerako ku mmere etuuka kulamu butaggwaawo naye yakugamba ebigambo byakugamba gwe mwoyo ate bwe bulamu era n'okumumanya bwe bulamu butaggwaawo naye akuweebwa onaasigala mu bannabbi abo abalina omwoyo gw'obulimba ogulagula ebyokunywa n'ebyokulya n'ebyokwambala n'embaga ebyo ebintu nti ebifaanana ebyoku nsi wano buli kiseera nti abeewaffe balina okubakuŋŋaanya gye bali yonna mu nsi yonna ekyo kyanjiri yeemaze otuuka kati agenda kukuŋŋaanya abeewaffe mu ggulu omanyi baviri ku 32 egaba ewaffe mu ggulu bonna alina obakuŋŋaanya oba bali mu makuŋŋaaniro gaawa gy'abagobyeyo ajja kubatuukako abagobeyo
sirema kukuŋŋaanya abeewaffe bonna bwe yakobo sirema kuleeta abaisirayiri abasigalawo ndibateeka awamu n'endiga ez'ebozula ng'ekizibu ekiri wakati w'eddundiro lyazo baliyogaana nnyo kubanga abantu bangi oyo awagula ayambuse mu maaso gaabwe abagudde bawagudde bayise batuuse ku luggi lwa wankaaki era bafumidde omwo
yesu yeebazibwe mukama yamaze dda okwogera n'abantu era waliyo awagula abakulembeddemu omwoyo mutukuvu okubatemera ekkubo okusobola okudduka mwoyo ogw'obulimba okusinkana omwoyo wa katonda yesu yeebazibwe so kyenjagadde okutegeeza oluganda waliwo ebikolwa by'omwoyo mutukuvu n'ebitali nga byo tabikolako tuta n'akatono naye ng'olwayo bye bigenda mu maaso era nga babiyita omwoyo gwa katonda so nga si yeye yava kubuza ekibuuzo bino byebikolwa by'omwoyo wange yesu yeebazibwe bw'osuubira byebikolwa bye gulowooza omwoyo wa katonda ye mwoyo alagula olw'ebyokulya n'ebyokunywa bayibuli yegamba tugenze mbakoliiso bakoliiso ekisooka essuula ey'okubiri tutandikidde olunyo olusooka
First Corinthians chapter 2, verses 1.
Naka Uganda, we met the money. Such an man, man, a gay gamble. Obama gets it, Nabaku, the Chama Chapatunda. Mother Nabari, you come at Gambo Mumu. What I just put so heroic a woman. Naka Nabaka Namu, Naku, Nemu Chan and Kuka no Ponti. Nechigambo Chan, no Puya Kwan, the Yamaka Gambo Yamaka said that.
Yes, you ever see it. Abariko moyo wa Katonda. Ebigambo bibera mu kigambo kya Katonda. Namani. Simu bigambo ebisenda senda. Wanga abariko moyo guno gwo bulimba. Beba kubulira enjiri. No kya mukiria. No kwato obutebe. No buyuya ya waguru. Bamara kusenda senda. Nkulaba ogenda mu America. Situlo okuguru. Yingira. Yingira. Olonno ngolaba oyingira. Bagenda okumaliza nga gamba. Teka yensige yokuyingira mu America. Kusenda senda kyokka kye babeerako. Omwoyo omuntu kuvuta senda senda muntu yenna. Akakasa nti kola bw'oti. Nkuwe kino. Sibya kusenda senda. Sibya kyokka kukyamuukiriza kyamuukiriza. N'osooka okuba enduulu. Batuuka okugamba kye bakugamba kyonna okwaba okwezi nga obwongo baabwonoonyedde.
First Corinthians chapter 2, verses 5.
Bwe mubeera mu kusendebwa sendebwa kw'enjiri n'omwoyo omulala okukkiriza kwammwe kubeera mu magezi g'abantu wabula nga si mu maanyi ga Katonda. Tuvula bye mukkiriza tebitera kukola. Twogeremu abo abaagala okutuukirira abaagala okutuuka mu kumanyira ddala okwetegereza omwoyo wa Katonda n'atali Kristo omutuufu n'atali enjiri entuufu n'etali entuufu abo bokka gye twogerera bino oyo asitamuupiira n'ensi bino tasobola bigumiikiriza. Iraga imwetefutefu kudembo akabaka bwa muguru. Tetwogera magezi ga wano. Tewali Bible college. Etusomesa ffe. Era twogera amagezi agaviira ddala eri Katonda. Tetwogera magezi ga wano ku nsi agabana abantu abazikirira ba bulijjo. Ne bw'obeera profesa otya waliwo by'otayinza kwogera ebya Katonda. Ne bw'onaasoma mbu simanyi oli dokita mu Bible. Weetaaga omwoyo wa Katonda. What do I guess?
There is a wisdom.
Katonda ge yakisa.
God hid.
Nasoka agatereka. Nagamba ndigo waba abanjagala bukka. Lero ky'owulira. Waliyo ebyama byo ebikwata n'atereka. Mbu yagateekawo nga n'ensi linakubaawo. Nagamba mu nnaku bwezi ndifulumya amagezi ago eri abo abanjagala. Malayo olunyiri olwo. Dwa kitiibwa kyaffe. Kanguulira ayingira mu njiri eno. Ey'obwakabaka bwa Katonda. N'ayogera amagezi gano. Baamutegekera dda kitiibwa teyeetaaga kinoonya. Ojja genda onyonnyola ebintu bayewuunya. Nga baali Mukama abadde yabitereka.
First Corinthians 2:8.
Abakulu bonna ab'omirembe gino tebategeeranga
n'omu. Tebategeera era bwe twatandise yagambye n'enkwe za Sitaani tebazimanyi. Bonna be mumanyi ng'abakulu.
Singa baagategeera tebandikomeredde Mukama wa kitiibwa
tebandi mukomeredde naye mulimu n'abaamukomerera ogwokubiri nga baasooka ne bakkiriza okomererwakwe ne bava ate mu mazima bebulaniya esula emukaaga eboogerako abantu abaasooka okumanya amazima obulungi bwe galina okubeera ne bamanya omwoyo wa katonda bw'alina okubeera ne bamanya kristo bw'alina okubeera omutuufu ne bamanya n'enjiri entuufu ate ne bamala ne bagivaamu bayibuli egamba nti kubanga bakomerera kristo omulundi ogw'okubiri bokka ekitasoboka abamu kati ababulizi b'enjiri abaweereza okuva mu ddiini ez'enjawulo enzikiriza okutuukira ddala mu bulokozi buno bwe tulimu leero abasinga baddayo dda ne bakomerera yesu olw'okuva ku mazima gweddeyo bulungi weetegeeze webulaniya mukaaga unya olusooka pakira ddwala olw'ekkumi nti baasooka ne bamanya bulungi nti enjiri erina kuba bwakabaka bwa mu ggulu ne bamanya bulungi omwoyo alina kubeera omu ne bamanya kristo yatuweebwa ntafaanana zaabu newankubadde feeza ate ne bo ne babivaamu ne batandika okukola ebirala abo bayibuli eboogerako nti kubanga bakomerera kristo omulundi ogw'okubiri kati bwe baakikola ekyo mukama n'abalekaawo nga abaggyeeko amagezi
bwekyawandikibwa
eriiso bitalabangako
eriiso bitalabangako n'obuntu byebutawuliranga n'ebitayingiranga mumutima gwa muntu byonna katonda byeyategekera abamwa
ebyo katonda byategekera abamwagala kati omusajja omukulu omusiŋgaana agamba tolabanga ku pulada ewamu era ejja era waliwo kalina gye bazimba ewamu togirabangako waliyo tebiyingiranga mu mutima nga ne bagamba eggulu eryokusatu owuliranga ebyo byobadde towuliranga tolabanga kakube mu nkwe zino eza sitaani ebyo byo katonda bitegekera bamwagala ate nadda mu mulembe guno omubi gwolaba
naye ffe katonda yatubikkulira ku bw'omwoyo kubanga omwoyo anoonya byonna era byekyategerekka ebya katonda kubanga muntu ki ategeera ebyomuntu wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye era bwe kityo n'ebyakatonda siwali abitegeera wabula omwoyo gwa katonda
tewali ategeera bya katonda okugyako omwoyo ali mu ye era omwoyo alina okuba nga bwe mugamba nti muli mumwoyo wa katonda alina okuba nga ebintu bino byonna abibikkula kubanga ye mwoyo eyatumibwa okukola emirimu gino era mu yokaana essula ekumi n'ennya onyola ekumi n'ebbiri agambibwa okuba nti alina okutusomesa okutujjukiza yesu bye yatugamba kati twerabira tutya yesu bye yatugamba oba abatume bw'abanga yatambulira muffe omwoyo kubanga n'ebyo biwandika nti mutuufu ekkanisa sigitegeera bulungi oba kizimbe oba yenze yandivuddeyo n'abibikkula mu byawandika ebikutu ne tubitegeera naye olw'omwoyo omulala oguli mu kkanisa mubeya muli nga muleekaana buleekaanyi nga bwe gubasuula ebigo bwe muyuguuma bwemukankana emumalanga muddayo eka nga mugamba yatambudde mukubikulira ebyawandikwa nga teyatambuliddeyo yabikudde byagenda mu amerika byakufuna visa eyo gyemirimu emikulu gye bamusindika okukola tetwaweebwa mwoyo gwa wano omwoyo gwe baatuwa ava mu ggulu kiki okutulumiriza okubeera ku nsi nkulaba oli ensi ogenda wano okifuna kino nga tetulaba nga tugenda mu lwakiraba mu ggulu nga batuwandise mu kitabo eky'obulamu ebyo byo tabiraba guno omwoyo oguli mu kkanisa guno mwoyo gwano ku nsi moyo gwa sitani ni bamugoba muguru ngwa muno moyo gwe era balooleza ano okate tebasukka wano ebirozo bikoma wano bible yekugambye tetwaba moyo gwa wano omoyo gwa batu wava muguru lwaki tatulumirize ebyeggulu lwaki tabibikula ngate yava muguru kati omoyo ogutulimu era ensi kukulaga ogenda mu amazzi oli mu mamotoka ovuga byobeeramu ebyo lwaki tekukulagaako nga mutuufu oli mu kibuga Yerusalemu obuuza kuba amalayika lwaki kiki ekigenda mu maaso ono ye mwoyo wa Kristo mwenyini gwolowooza byebikolwa bye ebyo ndaba abatume ne bannabbi yababikuliranga mutunule bulungi era mulabe gwesoma bulungi bayibuli bannabbi baalabanga ebyomuggulu baabirabanga n'abatume bwe batyo tebalaba bya ku nsi byokka kubanga omwoyo gwe batuwa ava muggulu newankubadde nga ne ku nsi kwali nti omwoyo oyo ebamutuleetera owa katonda akutegeera n'okutegeeza bye bakuwa obuwa yoli ali Matayo 10 olina olusooka basooka kutuwa buyinza n'obuyinza ye mwoyo mutukuvu munonyi olw'omusanvu olw'omunaana ne batugamba muweereddwa buwa nammwe muwe buwa ntusooka tutegeere ebyatuwa obu bw'amala okutuuka waba tewakyeri kyamagero kyakutunda tewaba bipande byakuwandiisa n'ogenda nakyo bwoti mutuuka n'otegeera nebyatuwaobuwaegamba emotokaeyonyongeebangamba nnonja kwaaaeyejja kubanga mpabuwa sibekanagikolebyatuwa obuwa naye olwala kati omwoyo ogutuliko osa nonyenga nayemukama nditwala emotoka nditwaleta guno omwoyo
ogulitomanyi
na mwoyo byakuwabuha oli mu lutalo omanyi ebasoma ekyawandikwa nga bakyenyoola ngoba kabaka bwa katonda otwalibwa bannamaanyi nakuwaguza olumala nga emmotoka eyo olina owaguza emmotoka bwakabaka bwa katonda
genda
ogikwatekoemotokanagyoyagalagikwateko kati osinga pulado bagisimbye kukube ngitwala obwakabaka bwa katonda butwalibwa namaanyi nakuwaguza ngitwala mu linnya lya yesu
werabidde mateka 12 bwembanga ngoba emizimu bwomwoyo wa katonda obwakabaka batonda bumaze okubajira tokitegeera nga obwakabaka batonda mwoyo mutukuvu kati emmotoka yemukuvu kubyowaguze okutwala bino batuwa buwa tutegere byebatuwa obuwaekanisa erina ekikyamu
ekanisa kituufu erina ekikyamu ekigiriko waliyo omwoyo omulala atali wa katonda ate tuleetera nakutegeera nti emmotoka bagikuwa bubi
tiyeetaaga kuwaguza
tolina kuwaguza funa emmotoka bw'omufuna omwoyo omanya bibakuwa obuwa sibyakuwaguza kubanga omwoyo oli omwoyo wa katonda ye yokaana matayo esula ey'omukaaga nyolwasatu asatu paka asatu mulumu nti ab'ensi banoonya ne baaguza ne ebintu bino bino naye n'agamba zaffe amanye nga tubyetaaga n'agamba naye mwe musooke mu lulimi obwakabaka oyo ye mwoyo wa katonda gwe tuwulidde bwemu n'obutuukirivu byebikolwa bibiio olwo nno bino nnaabibongera binaakuwa bubwa bino si byakuwaguza okubikola
fight and burden
him.
They have spoken in scripture, twisted it there.
Bubaka baka
and the kingdom of God is taken by force. Oja kumaliza magamba abalokole bwe bato balalula. At that point they are saying born again like that, but they are mad people.
Buli lwoyitawo. Hey,
yes.
Mwa bali yo.
You were there.
You get a
you speak faith.
Kale yimi da umusango nyi mwala
nanso gum. And explain heaven to people.
You get a kumi ndi kama
de speak of faith. Bali
no sala tibeta ko moyo wakatu. Jera wali moyo wakatu. Jera wali moyo wakatu.
Peter,
go on,
Yes, but that's what they said in our
prayer.
But if we not, we begin to do things to ourselves, which are making our name be blasphemed and
scorned.
That me, I'm not ashamed of Christ. That is the way you don't get ashamed of Christ, shouting.
We should be gentle.
Atuyongereyo katon atukomekereza party.
Abakorintho kisoka sura ya 2 ndoli ya 10.
First Corinthians 2:13.
Nokogera tuogereyo simagezi simu bigambo amagezi abantu kayigirisa wabula omoyo byayigirisa bwetugerageranya ebyo moyo nebyo.
Olina okubeera ng'oyigiriza moyo byayigiriza. Sigwe byowulira
muntu.
Ndi kati kine ekyalo. Bwenjiyita kongandika. Nampita Yesu yekka kigenda
rogo.
Iro daru
that is badness.
Yita mungu okwasaganya byemoyo nebyomoyo. Gwe tomanyi nti ebigambo bya Katonda gwe moyo. Genda ngo banyonyole bya wandi. Tuka mu center angeli. Ogambe center yejini. Ngenda kubulira kuzali
umuntu. I am going to be preaching about one again.
Gwe mba mu center.
Center
yoku.
The eighth center.
Ngenda kubambulira ku moyo muri. Gwe mba mu center. Center dapo. Muri ya kukanisa
ndu.
Ngo bikwasaganya
mu Bible. Connecting them in the Bible.
Abantu bajja na kimanyira bamanyi. Ngibuli sabo ezi yaitawo na abuli na kimu. Ngo nalo abajja.
Takati
abali mu mubiri guno ogwensi era nga baka omwoyo tali mbu bwe tutandika okwogera ebyomwoyo tebasoba bikkiriza bawulira n'ennaku y'amaanyi era banakuwadde naye zikusanza banakuwalirawo omutonzi mbu kubanga ayogedde ebigambo ebikulu mukama naye naye baatubeeredde ki abamu bwe bawogera ku njiri eno ka tweyongereyo tuli era tayinza kubitegeera birabika okuba ebyobusirusiru gyali nti kisoboka ekyo yesu yeebazibwa so bwetutunuulira ebyandikibwa katugereko bikatume 16 onyowe 16 gwe bulijo oyita ekiragula buli kyolaba ekiragula olowooza mwoyo wa mukama yewuuyo
awo olwatuka bwe twali tugenda wali awasabirwanga omwali yaliko dayimoni alagula n'atusanga
nti omuwala yaliko dayimoni eragula n'abasisinkana yesu yeebazibwe yo ono madamu yaliko omuzimu nga gwe gwakulagula gwe simanyi buli kyolaba mu kanisa nga kiragula oba okiyita mwoyo wa mukama naye n'emizimu egiragula I see your father. He died 50 years ago. I see him. And he's telling you, go and name your son his name. And you will be blessed. Yes, we have a
Praise Jesus.
Daimon, you are coming to me. I am
But you see your father who is dead.
Ere kulagula kopaka ne mukisenge.
I prophesy upon you even if you
kati mwe mulaba okulagula omwoyo wa mukama atambula uyo ayitamu musajja oyo aliko omwoyo wa
katonda
yatulagudde kumbe dayimooni yali wali ogenda okulaba egyeyo omusalaba eyita mu kibuga kye kampala n'ogamba ate omusalaba ate egundi
atekikatuikikata
ate obikoze ati mugenda okulaba oli ne maliya ali awo mu kifaananyi bali ne yeezu akutta omusalaba asaba omwoyo wa mukama uyo atambula uyo atambula n'abantu balimu libagangeri
ebyabalokonaye
maliya
bwaliwakino
kikekigenda mu kanisa
ona
bwolowooza buli ekigwisa nekivulunga nekiragula omwoyo wa
katonda
n'oyo naye yali
mukatuli
naye ng'alina omwoyo
era
ng'alagula
ng'alaba
asaba ne bagweri
ekkanisa
era teyazibuka mukama yakiraba
mukirabe
mulabe nti si buli mwoyo oguli mu kanisa
ntimwoyoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bakkiriza afudde mbafunye enkayana ansuubire oba omumanyi yesu yebazibwe dayimooni eziragula gye ziri kati zakyusaamu zakola saba ebintu ebifaanana ng'ekkanisa ne bannabbi ab'obulimba bye basiibamu byakulagulabakunyonyolera eggulu.
How? enjiri zaabwe zibeerawo tezisukka mu
babulira
byaku
musikuwe
mwoyo ogubali mizimu egiragula bamalayika abaagwa bali ku
miti
bw'omusiŋŋaana
ala
n'eddoboozi lyafulumye
ogamba
n'omwoyo wamu
gwe nno n'olowooza ka teyeewombesebwa
naye nga talina wadde omwoyo
weddekubanga
yesu omwoyo gwatuwa amwogerako nti onyweze n'omwoyo
gweddeawonya
naye nga
byakola
abakuba ebikuwa abakola omulala ng'omwoyo
ogumulimira
byakuwemula nditaala tomwagala kubanga ki
nawulira
akuba maama ng'akaba
mumwoyo
wabugwagwa kati yali
kuoyoemizimu
gino egy'obugwagwa namumala mugambu fennaawo tuli
balukuimu
tuli bakolinto ekisooka essula eyokubiri n'olunyiriri
tulikulwabikolwa byatumi
awo olwatuka bwe twali tugenda wali awasabibwanga omwoli yaliko dayimoni alagula
we basabira
ate
zaagala nnyo ebintu bino mutukoze ekyoto
kyakusanga temuli
ku kyoto
kyekigambotutaya
era byo mukimanyi lwakiomukama yagulya ensabe na buli muntu
yenna
ebyo biri ku
dayimonzaagala
nnyo ebintu
byasaasa
kubanga zimanya tomanyi
kiwemuli
omusana okugenda
okuwasaba
zagenda
we basabiremutendeumumalamudda
zagala nnyo we basabira
nga
tebabeera mu kigambo
kyakatonda
wabula mwe mute mu kigambo
kyakatondaokamusabeolabyeko
wano
gulugubakaaba
bayibuli erina weega gyabatume babuliranga eri abantu
nebawonyezeeri
bawonanga
The
person
gets to me. I came with the high shriek like this. It's not well.
And that
not finished any shrieking. Demons went to places where they are having fellowship.
Yes,
praise Jesus.
And they
dark
when they
reach there. As you're praying, and it begins, and it falls
into
like that. And you're going visa, taking visa. You are seeing you come here. Like that. Wasting time. And after it comes there, it puts one in this one and the other in the other. Those are the 400 prophets of Acha. One spirit, but he said, I'm going to put confusing one in all of them. They said,
take
God. God, I'm going to lie to them. Ask how you will do it. I am going to become like put them in what I want. Everything which falls in your head speak. There is nothing
like
you speaking forward
and
yet. Demon is from the place where you tell us.
Nugamba bakada
de. And you ask now the tether over what does it do?
Babera mu sente nga bakola.
Money making.
Oba singana bo mufoto okusomesa Katonda basomesa mizimu.
Teaching God, they are teaching demons.
Nugamba bale. Mu Bible mu bakamba kumanya Katonda. Ne kusogera tuma bulina unda. Kati soma mizimu.
Why are we studying demons now?
I was studying angels. Tomanyi bakada bilimu abana. Tomanyi bakerubi. Tomanyi na ntebe yaki. Nechibu gerusa emito chimanyi. Waburo manyi emizimu ngachi kumi.
You know like 100 demons.
Ero manyi.
And you know.
Nti guno baguyita.
That this one is
Nabuzan.
Nabuzan.
Jezebel.
Jezebel.
Yes, yes. Guno karondo.
This one now karondo was here.
Oh many every kind of demon.
Bole musimo kumani.
Ne every kind of angels.
But we don't know. Kachia malaika kwe tomani.
Katika nzo kembuzi.
Now let me pass us.
Byagala bikolwe mu gulunga ebikolwa ku nsi.
You will be done in heaven as is done on earth.
Oba byagala bikolwe mu gulunga ebikolwa ku nsi.
Oh you will be done in heaven as is done.
Kya chimuka mwe kya wadi shi. Kani kusome mizimu kushinga
betu sume. We study demons more than studying heaven.
Era tuchuse mwanu njiri.
And can you change that scripture?
Ndu suro kwa kutake
ila jaya. Let us first understand what is heaven. But now we understand what is on earth that is studying heaven. Can we do that?
We know many of you.
We should know what is heaven to do it on earth.
But it's
not so much things of the world.
If not the mountain
where those demons sit.
Can even hear, saying greater
is him within you. But when you see wolves moving around, you can get your head and head that he wants to stomp you. That the demons have attacked me.
Bambi, ensana funezo osobola
okutera obo. Worms which you can even put faith around.
Let's see here.
Only one. Fire! 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 Fire!
Fire! Fire! Fire! Fire!
Fire! Fire! Because the people.
Never mind. Can never be saved.
Even the angels are not on your behalf.
And what
if someone is
your commander?
The more you feel demons in your brain,
it's
what you dream all your years. When you dream when they come, it's just you dream. Tomorrow you dream when you're born in the toilet.
Karuulire.
Yes,
tugende. Ebisigadde tujja byongerako enkya. Ebikwatagana n'omwoyo wa Katonda
n'atali.
Kubanga abantu babadde tebakitegeera. Nga buli kye balaba ekiringa omwoyo, baguyita mwoyo gwa Katonda. N'abasinganiriza ate balina ababaka bangi bayitamu eyo nga bagamba janguka ewannabbi ennabbi waffe talimu era n'erinnya baalikyusa yettalimu era n'amannya galina yekiwedde yembizaayo When again
they find you and they want to make you papat and destroy you.
Acts 16:16.
And Monday is just coming.
And this is
the demons in the church today. Money. Very, very strange cars are here, limos.
Mercedes.
A man comes to speak of it on the podium. He says,
God gave you a Mercedes.
And he feels it in his heart.
They
even did
it
an interpretation.
We read under the number yayo.
If it's car,
BMW, BMW, BMW,
BMW, BMW,
BMW,
the captain, God revealed it to me.
Nanga,
and he told me.
Itegeza,
it means.
Bugambe mwana yangu.
Okay. Bobby Wayne. Bobby Kuru.
Bobby
Kuru.
Like that to them, Moyo Mutu.
Go back to right spirit. Let us see. Acts 16:17. In hiding, they hide. The holy ones of God.
Yes,
praise Jesus.
Sense of God. Praise
Jesus.
For
Jesus.
And
you think?
You acted
onto the greeting.
And
they speak.
It
hides in the name of Jesus.
And
they speak of God on their lips.
It's
for you to be captured in these things.
Yet if
they have, they know what they are on.
We shall
begin from
there. Mukama akuwe mukisa. But the Mutumero na di hope witness.
Together with Pastor Boss.
Mukama abatuwere nnyo mukisa mwenye.
Thank you so much.